Sibese lokho simile nje umzuzwana futhi sikhothamisa amakhanda ethu nezinhliziyo phambi kukaNkulunkulu futhi sisakhothamisa amakhanda nezinhliziyo zethu. Angazi noma kungaba khona izicelo kulobu busuku ukuthi ungathanda ukuthi uNkulunkulu akukhumbule ngendlela ethile nangento ethile uma kukhona vele ophakamisele isandla sakho kuye kanjalo. Manje uyaqonda wazi yonke iminyakazo akanasi iphelo, manje kugcineni nje lokho emqondweni wenu sisakhuleka.
Father, we deem this one of the greatest privileges of our lives.
Baba wasezulwini sithatha lena enye yezinhlanhla ezinkulu kunazo zonke ezimpilo yethu ngokuza ngaphambi kokuthengwa kwegazi lakho ibandla elizelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu.
And tonight while we are assembled together in the name of the Lord Jesus.
Futhi kulobu busuku sisabuthene ndawonye egameni leNkosi Jesu, satshelwa nguye ukuthi lapho kwakuhlangene ababili noma ngaphezulu egameni lakhe uyakuba phakathi kwethu. Manje kufanele kube njalo, wakwethembisa. Bese kuthi-ke siyafundiswa ukuthi njengoba usuku lokuqala kusondele kupheleni ukuthi asifanele siyeke ukuhlangana kwethu ndawonye njengabanye abangakholwa.
We are to assemble ourselves together.
Kodwa kufanele sihlangane ndawonye futhi siyafundiswa ukuthi sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, sibhaphathizelwe emzimbeni wakhe ngamoya munye.
Then we are with him.
Khona ke sikanye naye, sivuswe kanye naye kuvukeni kwakhe nasebukhoneni bakhe. Sazi ukuthi unjalo, uhlala iphila ukwenza izinxuselo futhi siyakubonga ngalokhu.
And now tonight, Lord, there was hands that went up.
Futhi manje kulobu busuku Nkosi bekukhona izandla eziphakamileyo, uyazi ukuthi yini ebingaphansi kwaleso sandla enhliziyweni, babambe leso sicelo phezu kwenhliziyo yabo. Manje uNkulunkulu yezwa futhi uphendule umkhuleko wabo. Siyakubonga ngoba sinesithembiso futhi ukukholwa kuyisiqiniseko ngaleso sithembiso ukuthi bayakuphiwa khona. Qinisa wonke umphefumulo olahlekile Nkosi, buyisela wonke umhlobuki, phulukisa wonke umuntu ogulayo Nkosi, zitholele udumo. Okubekwe phambi kwethu lapha manje amaduku, izindwangu, amabhayibheli. Manje siyafundiswa ebhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulu ongcwele amaduku nezindwangu. Omoya abangcolileyo baphuma kubantu, kwakukhona izifo baphulukiswa. Manje siyazi ukuthi asisuye uPawulu ongcwele, kodwa wena usenguNkulunkulu ofanayo, uJesu ofanayo. Kanti futhi satshelwa ngesinye isikhathi lapho u-Israyeli wayesendleleni yakhe eyazweni lesethembiso, ibandla elikhulu likaNkulunkulu labizwa laphuma eGibhithe. Nasendleleni yalo, endleleni yomsebenzi, ngolwandle olubomvu lwabasusa ezweni, uNkulunkulu wabuka phansi kuleyo nsika yomlilo ngamehlo athukuthele. Kukhona okwakumi endleleni yabantwana bakhe ukubagcina esithembisweni. Olwandle lwesaba lasonga amaza alo namanzi alo. U-Israyeli wawela emhlabathini owomileyo. Manje wena unguNkulunkulu ofanayo owaye noMose, insika yomlilo efanayo, uNkulunkulu ofanayo. Manje lapho ubheka lezi zimpawu Nkosi, lapho zibekwe phezu kwabantu abagulayo, uNkulunkulu hayi ngensika yomlilo kodwa ngegazi likaJesu, buka phansi futhi wazi ukuthi ngemivimbo yakhe baphulukisiwe. Futhi wena wathi ezweni lakho ngaphezu kwakho konke ngithanda ukuthi uphumelele empilweni, futhi sengathi abandla kaSathane obanqamule kuleyo mpilo enhle kwangathi angesaba futhi asuke, futhi sengathi bangawelela kulelozwe lempilo namandla futhi baphile ngokujabula lapha bekhonza uNkulunkulu. Siphe khona Nkosi, woza kulobu busuku ngamandla amakhulu, hamba phezu kwethu njengoba sithobisa izinhliziyo zethu phambi kwakho egameni likaJesu Kristu siyakucela, amen.
The Lord ever bless you.
Ningahlala phansi, iNkosi nibusise njalo. Ngisanda kuzwa ngokusemthethweni namhlanje ntambama mayelana nesidlo sasekuseni sabefundisa kuseni.
And I'm happy for this opportunity to get to meet with the brethren.
Futhi ngiyajabula ngaleli thuba lokuhlangana nabazalwane, futhi ngibe nokuhlanganyela okuthile. Niyazi kukhona ukuthize ngokudla okuletha inhlanganyelo.
I don't know why it is, but just
angazi ukuthi kungani kunjalo kodwa nje ku nje kuyakwenza kuletha inhlanganyelo.
And the Bible tells us that when Jesus was just about to depart,
nebhayibheli liyasitshela ukuthi ngenkathi uJesu esezosuka nje kusukela kulokhu kuphila okungena amazingeni aphakade abusisiweyo,
he wanted to eat with
wayefuna ukudla nabafundi bakhe futhi wakhetha igumbi ngeziprofethi zakhe wathi hambani niye emzini manje niyakufumana umuntu ephethe isitsha samanzi nimlandele futhi noma aphi lapho eya khona tshela umninindlu ukuthi ufuna ukuqasha igumbi futhi ngakho wabuthana nabo ukuba ukuba badle isinkwa baphuze iwayini
and to have fellowship
nokuba nenhlanganyelo ngaphambi kokumuka kwakhe futhi sizizwa ngalondlela nabazalwane bethu nxa singena emzini sekuseduze nesikhathi kithi ukuba sihambe sithanda ukuba nenhlanganyelo ethile omunye nomunye ukukhuluma nokuzwakalisa imizwa yethu nokubonga komunye nomunye futhi sikhulekelane ngokuba ngempela sisempini futhi sidinga ngaphezu kwalokho esake sakwenza ngazo zonke izikhathi.
Christians, we need each other now.
Sidinga maKristu siyadingana manje kunanini.
Now we are
manje sithemba lokuthi uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko futhi usinika izibusiso zakhe.
And now tomorrow night if the Lord
futhi manje kusasebusuku uma iNkosi ithanda ngingathanda ukukhuluma ngomlayezo wensindiso ebandleni kubantu ngenisa labo abangenayo uKristu nalabo bahlubuki futhi ake sikhulume nabo ngoKristu kusasebusuku nokuthi ubuyela kanjani kuKristu. Abaningi baphethe amakadi omkhuleko futhi sizokhulekela wonke umuntu ogulayo ofuna ukukhulekelwa ngaphambi kokuba siphume edolobheni uba kufanele sihlale lapha inyanga ukuze sikwenze nebo sikhona yilokho esikuzele lapha ngakho sizokhulekela wonke umuntu ofuna ukukhulekelwa futhi uNkulunkulu uzohlinzeka ngendlela futhi sizoyithatha thina njengoba nje sihamba njengoba nje sizizwa siholeleka ukuba sihambe futhi ngakho lokho kuhlala kungcono kakhulu senze imila yezo yethu yaba ingane yangempela uhlobo lwentsha asizange singene kukho ekujuleni indlela yokubhekana nakho ngesayense yezenkolo ngoba lesi isikhathi sethu sokuqala lapha asifuni nigeje umlayezo sifuna ukwenza kanjalo ukuze abantwana abancane bezoqonda umdlalo wasesiteji omncane kodwa nokho kungumbhalo ngokoqobo futhi uma kuyiqiniso nje kodwa manje lapho sikhuluma nabefundisi basesontweni siyokhuluma nabo ngoba kake abaphakeme size kukho ngenye indlela noma abangcwele ababone inkonzo futhi bebenga kuyo futhi bayazi ukuthi kanjani singangena kuba kake ophakeme kodwa lapha sizamile ukugcina kulule nje ukuze kungabikho umuntu ozophuthelwa yiko futhi ngezo moyo ongcwele ungitshela lokho ukwenza lokho ngenkathi ngiselapha kule Santa Maria futhi ngingi themba ukuthi emva kokuhamba ukuthi kuzoba khona ngaphandle lapha ukuthi kuzoba khona imvuselelo njalo phakathi kwamabandla ngikhulekela nje ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngokucebe kakhulu futhi akwenze nje ukukhanya emhlabeni wonke khona lapha eSanta Maria nabo bonke lababantu abalungile nangawo wonke amahlelo nebo sonke singabantu sonke sidla uhlobo olufanayo lobudla sonke siyawathanda amakhosikazi ethu nabantu bethu siyizidalwa ezingabantu uKristu azifelayo kwezinye izikhathi ukwahlukana kwethu kuzinqamule kancane kodwa si impela ebukhoneni bukaNkulunkulu singabuka phezu kwalezo zindonga ezincane lapho futhi sibone abafowethu ngaphesheya futhi selule itende lethu phambili kancane futhi simngenise naye niyabo ngoba yileyo ndlela esifuna ukukwenza ngayo ngaso sonke isidalwa singumuntu uKristu wafa ukusindisa wonke umuntu olahlekile akunendaba ukuthi yisiphi isivumo kholo esibenzele khona lokho bekuhlala kuzama ukuba indlela yami yokusondela kubantu ngokuba isisebenzi sikaNkulunkulu somphakathi noma ubani othandayo niyabo kunoma ubani okungaba nguye nje ngilapha ukuzokhonza akagaze angidobele umuqa nganoma ubani ukuba ngimkhulekele akagaze athi manje laba ngama Methodist ungabakhulekele laba ngama Catholic ungabakhulekele wathi nje kulekela abantwana abagulayo ngakho lokho yilokho kuphela ngakho ba futhi ngifuna nje yileyo indlela engikwenza ngayo ingakho ngingachemina muntu ngivele ngikholwe izwi futhi nje ngihlale nezwi ngo futhi noma imuphi ocabanga ngokwezinga uzokwazi ukuthi leluzwi lilungile kufanele nje kulungene yabo futhi angibeki incazelo kulo ngiyazama ngilefunde nje ngendlela elifundeka ngayo bese ngisho into efanayo lokho ngokuvuma ukuvuma kusho into efanayo njengokuthi ungumpriest omkhulu wokwethu awu iKing James ekubeka umsebenzi kodwa ukuvuma ngokusho nokuvuma kuyinto efanayo yabo ngakho ke ukuvuma lokho kusho into efanayo ayenza ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe ngiyavuma yabo ngivuma into efanayo naleyo ayishilo yabo ngenza isivumo kunjalo enkantolo kumele usho into efanayo manje nginjalo kumpristi wami omkhulu ngokuba uhlezi ngakwese kunene somkhulu kuba anxusele ukuvuma kwami
So you see before God can do anything for you.
Ngakho niyabonga phambi kokuba uNkulunkulu akwenzele noma yini ukufanele ukuqala ukukholwa futhi ukuvume akakwazi ukusebenza akakwazi kwenza nanto eyodwa. Ngiyanitshela akumangalisi abantu besaba ukuphulukisa ngokaNkulunkulu. Lokho ngikusho ngenhlonipho yokuzithoba nangokobuzalwane kodwa kube khona amahlaya amaningi kakhulu abizwa ngokuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Niyabo okwesabise kwaqhelisa abantu. Kubule nje siphi isichuse ngaphansi kwesihlahla sama-apula esihle kakhulu kulungile uhlala kuyithikithi lokudla uma ufuna ukuthola ukuthi ama-apula awedlula onke akuphi engadini yezithelo vele uthole lapho zonke izagila nezinduku nesichuse nayo yonke into ikhona bazama ukubaqhelanisa naleso sihlahla futhi yilokho impela udevil yakwenzayo ngiyakhumbula ngesinye isikhathi eminyakele edlule ngathola isifundo ngalokho bangakwazi ukuthi yini ngulube yaphansi na nonke nivela kuyiphi ingxenye yaseKentucky na ngangi kwakukhona umgodi ovoshokayo futhi ngangitshale ukuthile manje yikho ngempela igama lakhe yigwinsi elihlala esigodweni kodwa silibiza ngokuthi ingulube yaphansi yena ungowasemelika ngempela ngoba ukuso sonke isizwe futhi uyisilwane esincane esihle esincane esidla imifino kuphela futhi ungumfo omncane futhi ngakho ngolunyisuku ngangitshala ubhontshiso ngubhompomu futhi ngakho ngatshala lo bhontshiso kubhompomu angikwazanga kutshala lelo gwinsi elincane lidala laliza ngophansi ngodlu liwudla wonke futhi libuyele emgodini walo futhi lihlale emuva lapho ngiqagele futhi livungile amazinyo alo bese lingibuka ngakho ngacabanga ngizomethusela ukufa nje lowo mfo ngineqinisa kakhulu ngiumngami ohlezi lapha angalitshela ukuthi ngiyingcwedi impela niyazi ngakho ke ngazi idwebela isithombe sobuso obukhulu obubukeka busabisa futhi noma yini engingayidweba noma ngayiphi indlela iyoba ngesabisa kakhulu ngakho ngiyadweba ngiyabonga mfowethu ngadweba isithombe salobubuso obukhulukazi ngase ngibeka ubhontshisi ongubhombomu phansi esakeni ngase ngiwubopha ngashayela isigqushu phansi emhlabathini ngakumisa lapho futhi ngakho ngakubeka phakathi ngo ohlwini lapho ubhontshisi wami ongubhombomu wawutshalwe khona emgodini kuphuma igwinsi yelidadlana futhi ngabuyela lapho futhi ngabheka ngizibonisa kude zami ukuze ngilibuke lapho lase ngiqalaza macala onke libone ukuthi ngangikhona yini futhi alizange lingibone ngakho laqala phansi lidla ubhontshisi ongubhombomu laqonda ngqo kulelo saka kwakuwusuku olutholile umoya wawungavunguzi ngakho lama umfo omncane wayesesukuma wayesebuka lelo saka wasukuma ngezinyawo zakhe ezincane zangemuva futhi waphendukela emaceleni wayeselibuka ngapha futhi uyazi ukuthi kwakukhona into ethize lobo buso obukhulu obubukeka kabi kukho futhi wasondela eduze impela niyazi futhi waxhumela kukho kane noma kahlanu ukubona ukuthi ngeke yini kugxume akuzange kunyakaze ngakho wakushaya ngesidladla sakhe sincane futhi wadlavaza lo bhontshisi okubhombomu waxhuma wahlehla amagxathi wamane noma amahlanu waphinde wakubuka futhi wakukala futhi waphinde wakusakaza futhi futhi lobo buso obubukeka busabisa waphinda wadlavaza futhi wabeseqala ukukudlikizisa ngesidladla sakhe kwaba ngukudlavaza nje ngakho waqhubekela phambili ejikela ngemuva lapho wayesedla ubhontshisi ongubhompomu akuzange kumkhathazela kancane yabo uma ubona into eyimbumbulu ungayinaki hamba uzungeze ngqo ngemuva kwayo futhi uqhubeke udla lokho kuphela niyabona yabo ungavumeli lutho lokwethuse lokususa uNkulunkulu ungumphulukisi ubelokhu enguye uyoba nguye njalo futhi manje ungabheki izimangaliso ungamtsheli uNkulunkulu ngendlela ofisa ngayo kwemukele nje ngendlela akunika khona ngayo wena nje ubambe isithembiso sakhe futhi ukubambe manje leyo bekuyinhloso yami yilokho ebengizama ukukwendla la ngaphambi kwalelile libandla lapha eSanta Maria ukumemukela ngokukholwa nje izwi lakhe lisebenza niyabo ubukhona lokubonakaliswa kukaKristu bese ke ningamukeli kuphela kuphulukiswa kodwa sonke isithembiso asinikezayo ngomoya ongcwele nganoma yini kwamukele phezu kwesisekelo sokuthi ubukhona bakhe bulapha ukuqinisekisa isithembiso sakhe manje niyazi leyo yindlela yabezizwe ngempela yokwamukela uKristu niyazi ngokukhona umJuda ngesinye isikhathi eBhayibhelini wathi indodakazi yami igula ngezindlela ezahlukahlukene isilungele ukufa woza ubeke izandla zakho phezu kwayo futhi izosinda niyabo manje uJairi omncane ngakho ngangihlala nginozwelo ngaye wayewuhlobo lwekholwa langasese futhi ngenkathi abanye abantu niyazi abangakholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu kodwa ake umuntu asondele kufeni futhi udokotela amenqabe khona ke bakholwa masinyane impela ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu niyabo awukaguli nje ngokwanele okwamanje yilokho kuphela kodwa lapho kona wafika endaweni lapho ukwabulele khona ukuphela komntwana wakhe efa wayesihamba ke ukuyofuna uJesu manje embekiseni wayengumJuda woza ubeke izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila manje lowo kwakungumJuda egani abezizwe umRoma angifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami niyabo khuluma nje izwi futhi inceku yami izophila lowo umehluke niyabo manje sifanele ukukholwa uNkulunkulu noJesu waphenduka niyayikhumbula inkulumo mbiko yakhe enkulu na ngizange ngikubone ukukholwa okunjalo kwaIsrayeli niyabo
My servant will
Khuluma izwi nje inceku yami izophila
I was speaking last night
Bengikhuluma izolo busuku ngowesifazane indlovukazi encane yaseShiba njengoba siyazi namhlanje uJesu wayibiza ngokuthi indlovukazi yaseNingizimu futhi yayihlala emikhawulweni yomhlaba owaziwayo wangalolu suku futhi ngathi kusisola lesi sizukulwane ngokungalamukeli nokuthi lihambe kanjani lanqamula izwe nokunye nokunye futhi namanje abalimukeli futhi ngasho ukuthi kanjani ukuthi abantu ngeke bahambe bawele umgwaqo manje
the day I was checking around and I find out there's
namuhla bengihlola ngathola ukuthi kukhona abantu abasuka kude le lokho kukhombisa ukuthi abanye babo basuka kude manje ngibheka izithandani umnumzane nokosikazi Tom Simpson
they're from Saskatchewan Canada
bavela eSaskatchewan eCanada ukuze babe semhlanganweni mfowethu Tom ungasuka manje lapha ovela eSaskatchewan eCanada yena nomndeni wakhe
just behind him is
Ngemva kwakhe nje kukhona umfowethu Fred Sotmani mngakhe nomndeni nabo futhi khona manje base Jeffersonville laba bantu kodwa ungowase Rosetown eSaskatchewan
Would you stand up brother Sotman is the
Ungasukuma mfowethu Sotmani nje yena ovela eRosetown futhi lokho kukude kakhulu
Angren sister
Udadewethu Angren udadewethu Downing indodakazi yakhe futhi unamadodakazi amabili lapha kanye nomzukulu yonke indlela evela eMemphis eTennessee angikaze ngibone ngibone indodakazi namuhla emgwaqweni ungasukuma noma ngabe ukuphi udadewethu Downing unoma udadewethu Angren ovela eMemphis eTennessee ukuphi kulobu busuku lapho ngijabule kakhulu kuba nani nonke emhlanganweni
There is also
Kukhona futhi abangani bami emhlanganweni umfowethu nodade wethu Welsh Evans ovela le eTifton eGeorgia cishe amamayela ayizinkulungwane ezintathu ukunqamula izwe nomndeni wabo. Ungasukuma mfowethu Evans nodade wethu Evans umndeni wakho laphana khona-ke siyajabula kuba nabo nathi bevela eTifton eGeorgia. Umfowethu Willy ngiyalikhohlwa igama lakhe, ngikholwa ukuthi uvela le eTifton futhi ngibonile ngelinye ilanga lapha ulapha evela eTifton eGeorgia futhi ngijabula kakhulu kuba nabo lapha. Umfowethu nedadewethu Wood abavela eJeffersonville, Indiana bakhona futhi. Uphi umfowethu Wood noma udadewethu Wood kulobu busuku na? Umfowethu Wood nodadewethu Wood abavela eJeffersonville yilabo bantu inkosi eyenza into enkulu kangako, babe nomfana okhubazekile nokukhubazeka komntwana nomlenze odonsekile. Umfowethu Wood wayengofakazi kaJehova futhi ngakho uyise wayengumfundi emnyakazweni wofakazi Jehova futhi wezwa ngakho futhi behlele lwivile eKentucky futhi intombazane yayisemhlanganweni ngalobu busuku yayiphenduka itshe kukhuphuke yonke indlela kuze kufike okhalweni lwayo. Wathi dokotela, konke kuqediwe ngezandla zakho nakho konke. Futhi ngobusuku obulandelayo wayegijima ehla enyuka izitebhisi kanjalo enkazimulweni kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi lokho bekufanele kusebenze endodaneni yabo enovendle futhi bona ngaya phesheya kwezilwandle ngokushesha. Behlele Houston eTexas lapho zathathwa khona isithombe sengelosi yenkosi ngokuqinisekisiwe futhi zahlolwa uGeorge J. Lacey. Ngenkathi indoda engumkatolika imi lapho ixoxa nomfundisi weBaptist ethi ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kanjalo njalo ezama ukuqala inkulumompikiswano noma ezama nomnumzane Bosworth futhi ngathi angizisho ukuthi nginguNkulunkulu, angizisho ukuthi ngingumphulukisi, ngizisho ukuthi nginceku kaKristu uma ngithi kuphela uma le nkonzo kubuzwa ngayo uNkulunkulu makazifakazele yena uqobo. Futhi nakho kuza kuzungeleza kwehle emhlanganweni phambi kwezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zabantu nabagxeki bathatha isithombe sakho sathunyelwa eWashington DC ngalobu busuku inegative futhi yanikezwa ilungelo lobunikazi futhi yabuyiselwa emuva. Sinakho kulobu busuku sigunyazwe yiDaclas Studios eHouston eTexas. Mnumzane Ayazi umRoma Katolika waba nesifo senhliziyo ngalobu busuku ngoba wagxeka futhi washo ukuthi wesifazane wayenokuvuvuka komphimbo empinjeni wakhe, wathi ngathwebule ukuvuvuka komphimbo wakhe nokunjalo. Nomnumzane Kipperman umJuda ugcina umthetho, naye wayekhuluma izinto ezithile ezimbi futhi uba ngumKristu wokuqina ngenxa yesimangaliso futhi sekuzungeze umhlaba wonke manje. Umnumzane Wood waye lapho ngokushesha ngemva kwalokho ngaya phesheya kwezilwandle ngabuya walethe indodana yakhe ekhubazekile enhla e-Ohio, eCleveland, e-Ohio futhi ngobunye busuku emhlanganweni wathi umoya ongcwele ungikhombisa umfana omncane endaweni ethile onomlenze okhubazekile futhi isho kanje inkosi uphulukisiwe futhi insizwa yasinda masinyane futhi manje inathi kulobu busuku ishadelwe futhi nabantwana ababili. David ngabe useduze na? David Wood ngabe uphakathi nangu khona lapha no Qabo ngeke asho ngisho nokuthi imuphi umlenze obulimele. Khona-ke uyise ekubeni usonkontileka waziwayo ezweni lonke wathengisa konke ayenakho, waqashisa ngezindlu ayezakhile futhi wangena kwamakhelwane wami futhi wahlala lapho kusukela ngaleso sikhathi. Kusukela lapho umkakhe eyi-Methodist noma i-Church of God kwakuyiyo, nabo bonke abantu bakubo ama-Methodist, wonke umuntu wabantu bakubo, ngokwazi kwami wemukele yongcwele futhi wagcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu kusukela ngaleso sikhathi. Umfowabo kaMnumzane Wood wehla engumgxeki futhi waba umoya ongcwele wembula ngombono kubo bonke labo bantu futhi ebatshela izinto ezinjalo, wabakholisa abafowabo, odadewabo futhi uyise ofundayo wehla ezongisebenzisisa ngempela. Nomoya ongcwele wakhuluma futhi washo okwakuzokwenzeka ngakusasa, izwi ngezwi kwafezeka, wagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi wathola ngoba umnumzane wothi oh kungaqhubeka kuqhubeke baningi lapha ukuthi ngethemba ukuthi akukho umuntu engimgejayo kodwa baningi lapha nginesiqiniseko sokuthi bese ngivele nginaye engqondweni yami noma lowo ebengizomethula kulobu busuku ukhona ngizokwenza ngizotshela kubavumula okukhulu lapho sengifika ekhaya ndlovukazi yami ungasukuma sithandwa o ngiyazi ukuthi ubuso bakhe bubomvu kodwa akakuthandi neze ukukwenza umkami unkosikazi Branham nendodakazi yami incane uSara ukuphi Sara na sukuma ngicabanga ukuthi usemhlanganweni indodana yami encane uJoseph ukuphi sukuma Joseph leyo indodana yami uJoseph nginomunye futhi ongekho lapha kulobu busuku uRebecca futhi yebo umfowethu Jim Maguire umfana wethu wamathebu owashadelwa emndenini wakwaSotmani ngumfanyana wamathebu emi lapha eceleni umfowethu Welsh Evans lokho kufika engqondeni yami ukuthi umfowethu Evans ngesikhathi sokuqala ngahlangana nomfowethu Evans ngethemba ukuthi angithathi isikhathi esiningi kodwa umfowethu Welsh Evans ngike ngamphakamisa esikhashaneni esedlule ngikholwa ukuthi ngikwenzile yena nomndeni wakhe na sasise Philadelphia emhlanganweni nabanye umfana wamathebu omunye wabo umnumzane Messia ukuthi ungubani umfowethu Messia nomfowethu Gold une akasekho nathi baye emsebenzini wezwe futhi abasekho emikhankasweni futhi umfowethu Messia wayethe kule ndoda evele nengizimu okuthiwa uEvans ifuna ukuhlangana nawe ngase ngithi ungadla isidlo sasekuseni nayo ekuseni futhi wayenakekela lezo zinto ngalonkathi izikhathi ezinqunyelwe ukubonana nokunye nokunye njengoba kwenza indoda nayami manje uBilly Paul futhi ngathi yebo kuzoba kuhle ibefuna ukuhlangana nawe inkosikazi wayemi kulomhlangano noJoseph omncane osekuyiminyaka acishe emithathu edlule futhi nonke niyayazi indaba noma mhlawumbe nifundile ngoJoseph ngangithatha impilo kaJoseph futhi udokotela wayesitshele ukuthi sase singeke sibe nabantwana ngemva kokuzalwa kukaRebecca ngoba wayebeletha ngokuhlinzwa futhi inkosikazi wayengenakuba nomunye umntwana futhi ngangene kunjenene lincane eMinneapolis futhi ngangikhala mi lapho phambi kwenkosi wasekwehla umbono futhi wathi uzoba nendodana uza kuyiqamba ngoJoseph futhi ngakho ngaqala kumemezela kubo bonke abantu futhi ngakho ngase ngilinda iminyaka emine futhi wonke umuntu wathi ukuthi wane ngaleso siprofethi esiphathelene noJoseph na ngathi uzoba khona ningakhathazeki futhi ke sasazi ukuthi unkosikazi wayezoba ngumama futhi ngakho ngikathi ezalwa kwakuyintombazane uSara futhi wonke umuntu waqala ukungihleka wathi ubuqonde uJosephine akunjalo na ngathi ka bengiqonde uJoseph udokotela wathi mnumzane Branham wathi kungcono senze ukuhlinzwa okuncane lapha ngoba umkakho akakwazi akukho ndlela ukumela omunye umntwana ngathi dokotela ungalinge umthinte sizoba nendodana futhi igama layo uJoseph wavele wanwaya ekhanda wenza kanjalo wayesehamba futhi kwadlule eminye iminyaka emine futhi ngolunye usuku sathola ukuthi wayezoba umama futhi abanye babo bathi ngabe ilo Joseph na ngathi angaze kodwa uJoseph uyeza ngoba uNkulunkulu akakaze angitshele lutho kwamanje ngaphandle kwalokho okwaba iqiniso futhi ngakho ngaphuma isibhedlela futhi ngamanga lapho ekhuphukele egumbini igumbi lokubelethela mizuzu embalwa kwehla umhlengikazi wathi ubani umfundisi Branham na ngathi mina futhi wathi unomfana omuhle ongamaphawondi ayisikhombisa ngathi Joseph uzithandwa ubenesikhathi eside uza lapha ubabayi uthi ukuthokoza kukubona wathi wambiza ngoJoseph ngathi igama lakhe lelo futhi ngakho sasise enhla ePhiladelphia futhi ngalokho kusangavuka futhi ngangibuka ekamelweni ngathi sithandwa indoda esizohlangana nayo namhlanje kuseni yiphule umthetho ngathi kade idoba futhi iyabamba isaka eligcwele izinhlanzi eziningi kakhulu futhi ngibonile efihla kabili noma kathathu kumqaphi wezinyamazane futhi niyazi ukuthi ngangivame ukuba umqaphi wezinyamazane onyaka eminingana futhi ngathi ngiyibonile ezifihlela umqaphi wezinyamazane ngathi he leyo bekuyindawo emangalisayo abedoba kuyo nezinhlanzi eziningi kakhulu kakhulu. Futhi ngakho ngaleso sikathi uJoseph omncane wasukuma futhi weza kimi cishe iminyaka emine ubudala futhi wathi babaye dada, okusho ukuthi uDavid uzoba sengozini ngesithuthuthu. Ngathi usho ukuthini na? Wayesevele engitshelile umbono wathi mina ngigibele ibhayisikili lami elinamasondo amathathu ngiphuma ngiyobuka udadewethu omncane uSara ekhuphuka ngomgwaqo futhi wathi babayi ngabe uNkulunkulu naso isandla na? Futhi ngathi yebo. Wathi ngibone isandla sifana nesakho kanjalo nomphetho womkhono wehembe futhi wathi sasibambelele phezu kwami ukungivimba ukuba ngingangeni emgwaqeni ngisalinde udadewethu. Awu, asizange sikuqaphele niyazi siphila nje ngendlela esiphila ngayo futhi simuzwe ekhuluma ngemibono. Ngakho ngangicabanga ukuthi mhlawumbe umfo omncane niyazi kanjani. Ngakho ngalokho kusa wathi uDavid uzophahlazeka ngesithuthuthu uzohlubuka isikhumba emlenzeni wakhe ohlangothini lwesokudla. Futhi ngathi Joseph usanda kuvuka ndodana woza lapha ngathi kuphuphile lokho na? Wathi cha babaye ngisanda kubona uDavid enayo. Izinsuku ezine noma ezinhlanu kusukela kulokho uDavid mfana uvele luyivili ngezithuthuthu wayefuna uDavid asigibele. Wasigibela ehla ngomzila samjikitshela sase sihlubula isikhumba umlenze wakhe wesokudla ncamashinji. Sahamba sayobona umnumzane Evans nomkakhe othandekayo futhi ngathi umfowethu Evans ngemva kokuhlangana naye ngakhuluma naye ngathi uhlala ezansi indawo nathile kukhona ukudoba okuhle kabi. Futhi ngathi ngingumdobi. Futhi wathi yebo kunjalo. Ngathi emavikini ambalwa edlule budoba futhi unesaka eligcwele izinhlanzi okungekho emthethweni. Futhi ngathi kwadingeka uzifihle cishe izikhathi ezintathu kumqaphu wezinyamazane. Wabheka ngakimi wathi lelo liqiniso futhi wangibuka wathi ukujuluka kancane futhi ngathi kunesicalo esisodwa kuphela. Ungangiyisa kuleyo ndawo ukuze ngiyodoba na? Wathi ngizokwenza. Sehla saya ezidoba futhi kwakuse Florida ezansi endaweni encane yokudoba kanjalo njalo. Futhi sahamba sabuyela amaxhaphozini anezingwenya emuva lapho ayenomfowabo owayene ezinyangeni ezimbalwa nje ngaphambi kwalokho walunywa yinyoka yasemhlabathini enomsilo okhedlezelayo. Manje ucabanga ukuthi Diamond back yakho yembe? Buka nje omunye walabo bafo abancane ubi kakhulu kunomuntu ongathembekile futhi oyingozi futhi yena futhi alala ngqo phezu kwamanzi futhi akushaye. EFlorida zivele nje izinyoka zivele nje ziyalandelana ngokuhlu nje. Futhi ngakho sasinamavolovolo nezinduku futhi sasibuyela emuva ngalezi lapho babehambise khona umuqa wokudabula epulazini elikhulu elingamaheka ayizinkulungwane ezishumi nesikhombisa futhi befaka izinkomo zakhe zamabramani lapho futhi zase zidlangile. Futhi thina emuva phakathi lapho ngakulezo zinhlanzi amabhasi amakhulu kulo he zaziyizinto ezinhle kanjani. Sasinezicupho zokuyenga inhlanzi ezingonodoli sasizibamba futhi ngakho sasiguluze ibinduze kanjalo futhi sibheke enxa zonke ukuze sithole izingwenya nezinyoka kanjalo njalo bese ke senyuka emanzini futhi sakhuphukela lapho umugqa wokutabula noma umugqa wokutabula wawulahle ukungcola. Futhi ngangibambile ezinye izinhlanzi amabhasi ezinhle kunazo zonke ngake ngazibona futhi nganginayo enkulukazi umlomo wayo wawumkhulu kangako futhi lenyosi encane ehumayo yayingafuni ukuhlala emlinyeni wayo kwakuzodingeka ibambe futhi yayingakwazi ukuyikhafula noma iyijikijele ngaphandle. Futhi lesi silokazana sixumbuza phezu kwamanzi yayiphinde isibambe ngayithola kathathu angikwazanga ngisho nokuyibamba. Mnumzane Evans wayegoqe imilenze yebhulukwe wayesekhuphukela lapho wathi mfowethu Branham ngikubonile ubamba leyo enkulu. Ngathi hoyi yinhle kakhulu futhi mfowethu Evans ngeke ngibatshele ukuthi ukhulule inhlanzi yami ngaleyo ntambama ngiphutha. Ngakho nganginenqwaba eboshiwe yezinhlanzi amabhasi ezinhle kunezo zonke futhi waqala ukuzicosha futhi wadedela intambo ihambe nesicuku sonke sazo sabaleka. Ngakho ke saba nezinhle kakhulu eziyishumi nanye bathatha izithombe ngalobo busuku ngakho sasi ngangina lenhlanzi ngaphinde ngayizama futhi enye yakushaya ngicabanga ukuthi leyo nhlanzi yayine sisindo esingamapound ayishumi nambili ayishumi nane ngakho inhlanzi ibhasi nenomlomo omkhulu futhi lena yayishaya emanzini futhi ngangizama ukuyibamba kanjalo ngathi cha kuyona leyo ngakho ngangiyiqeda amandla inesisindo esingamapound ayisekhombisa noma ayisishiyagalombili futhi ngiyokhuphulela ngasosobeni lapho incema nokunyekwa kumi khona futhi wathi awume kancane futhi Branham ngizokutholela yona ngathi akunankinga ngingayingenisa kodwa wavele wagxumela emanzini ephakamise imilenze yebhulukwe kanjalo futhi akazange abe esagxuma waze wagxumela emuva inyoka yasemhlabathini nomsilo okhehlezelayo yamshaya futhi ohlangothini lwesokudla ngqo lo nyawo nomlenze awu angikaze ngikubone ukuhlupheka okungako imizwa zwana embalwa icishe impela ikhubaze futhi yenza amathambo akho abe yiqwa kuwe futhi ngakilapho emuva lapho nomnumzane events uzosinda cishe amakhulu amabili futhi kodingeka uthwale leyo ndoda kulelo xhaphozi emhlane wami kwaba ukuphela kwento eyayingenziwa ngimkhiphele emotweni cishe amamayela amabili ngiqagele ukuqhela ngani yena ehlanganise amazinyo nje ngase ngibuka futhi ngabona cishe iyintshe ububanzi lapho cishe impela okungako lapho lokho omabili amazinyo ayeshaye khona ngqo ezinyaweni zakhe futhi umfowabo wayihamba phezu kwesongo ngaphansi kwezinyawo zakhe lapho ukakungengaphezu kwamayadi ngamakhulu amabili kusuka lapho ayeshaye yinyoka yasemhlabathini nomsilo okhethezelayo manje umfowabo akasuye umkristu futhi ubenga walala esibhedlela ngazi ukuthi zingaki izinsuku noma amaviki futhi namanje emva kwezinyanga waba nesongo ehamba phezu kwalo isikhathi eside futhi lenyoka enomsilo okhethezelayo yo yayisishaye umfowethu ivenze futhi njengoba mina ngicabanga onkulunkulu yini esingayenza na futhi lo mbhalo ofika engqondweni yami baya kunyathela phezu kwamakhanda ofezela nezinyoka akukho lutho liyobalimaza ngabeka isandla sami phezu kwawo ngathi baba wasezulwini sisesimweni esiphuthumayo futhi ungumsizi okhona ngesikhathi senkathazo niyabo futhi ushilo ukuthi akukho lutho oluyolimaza laba abakholwayo futhi lo mfowethu uyikholwa futhi ngibiza umusa wakho awayeka ukuhlupheka kwakhe noma eqhubeka ngacabanga ukuthi kwakuwukuhlonipha umkhululeko wami futhi lapho ngiqede wathi akukho ubuhlungu ndawo wasuke uma waqhubeka nokudoba sadoba usuku lonke futhi ngalobo busuku cishe ngeleshumi nanye ngqo sasibonisa lezinhlanzi nomfowethu uyenyuka futhi wayemtshela ngakho futhi umfowabo oyisoni wathi Walsh kulungile ukuba nenkolo kodwa kulungile ukusangana wathi yane sibhedlela ngokushesha okukhulu futhi uthole ukwelashwa ukuthile kwezemithi kungenjalo uzofana nami umnumzane Evans wathi kuye wathi beka mfowethu lokho kwenzeke kulokhu kusacishekele ishumi ngqo futhi uNkulunkulu ngigcine ngingenabo uhlungu futhi sekuthi akubenge leshumi ngqo kulobu busuku uma uNkulunkulu engangigcina kade kangako angangigcina yonke indlela ngakho ngabe kuyiqiniso lokho umnumzane Evans kunjalo futhi akakwazanga kusho lutho ngokumelene na ngo indoda yayimi phakathi kwabantu wo usenguNkulunkulu mngane niyabo leyo ndoda ihamba yona nomndeni wayo ngase zonke isikhathi lapho ngisithabenekele futhi ngesinye isikhathi lokho iviki ngeviki amamayela ngamakhulu ayeshumi nanhlano njalo ngesonto ikhuphukela eqalango lesihlanu futhi ifike lapho ngomgqibelo futhi ibuye ngomsombuluko nomango lesibili futhi unomsebenzi wemoto futhi bahamba ibanga elingako ukuzozwa ivangeli ngoku kungashiwo izinto eziningi futhi nasi isikhathi mina ngiqale ngikhulekela abagulayo kodwa ngithatha nje lesi sikhathi ngithemba ukuthi angiphazamisanga lutho futhi nje ukwazisa abanye babantu abavela kude kangaka ukuzwa manje ngifisa sengathi sonke emva kwalokho kanye nje futhi sigebise amakhanda ethu Baba wethu wasezulwini ofakazi bevangeli baseduze wena uhlala useduze ukuze usize futhi ubusise labo abaswele
And I pray thee, Father, that
futhi ngiyakuncenga Baba ukuthi uzobusisa futhi usize bonke labo abaswele futhi lobu bufakazi bunikezwa ekukhanyeni kwevangeli ukuze abantu abagulayo nabasweleyo bathole usizo nezibusiso ezivela evangelini. Siza leli nenekazi eliselincane manje elihlushwayo emuva lapha emhlanganweni ngalesi sikhathi. Sikhulekela ukuthi umusa wakho nesihe kube phezu kwenenekazi. Siphe khona Baba futhi makuthi amandla okuqina akho abe ngawalo futhi wehlukanisele izibusiso zakho kulo. Futhi siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uzosibusisa manje njengoba sisondela ezwini likaNkulunkulu ophilayo ukuthi umusa omkhulu nezibusiso zikaNkulunkulu kuzoba phezu kwethu sonke.
These are bearing record that you are God.
Laba bafakaza ukuthi uNkulunkulu lokuthi awukhethi buso bamuntu ukuthi uganye nalabo abafisayo
to help and desire
ukusiza nokufisa ukuphulukiswa. Ngakho ke siphe lezi zibusiso futhi njengoba sifunda izwi lakho sikhulekela ukuthi uzogcoba izwi lakho ukuze kuzuze labo abalalele egameni likaJesu. Siyakucela, amen.
Now in the Bible,
manje ebhayibhelini kuMathewu isahluko seshumi nane siqala ngevesi lamashumi amabili nambili ngifisa ukufunda. Futhi indikimba yami kulobu busuku ingukuthi ubufakazi. UJesu wayesecindezela masinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze yamukise izixuku. Esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa kuyokhuleka, futhi lapho sekuhlwile waye lapho yedwa. Kepha umkhumbi manje wawusuphakathi kolwandle ushukunyiswa ngamaza ngokuba imimoya yayiphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku uJesu waya kubo ehamba phezu kolwandle. Kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo bethi kungumoya, bakhala ngokwesaba.
But straightway Jesus spake unto them,
kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, yimani sibindi, yimina ningesabi. Futhi sengathi iNkosi ingengeza izibusiso zayo kukho.
Is the lady sick, real sick?
Ngabe leli nenekazi liyagula na? Ligula ngempela, kulungile. Uthini manje nonke enikufundisiwe? Hlalani nithule, khothamisana amakhanda enu futhi nikhuleke. Manje ungesabi nje, yiba nenhlonipho ngempela manje. Inenekazi liqulekile futhi liyagula futhi bazoliyisa emoyeni. Silikhulekelile futhi thina sibazoliyisa emoyeni manje ukuze lithole umoya. Futhi manje asiqhubeke ne ukukholwa akwazi kwesaba. Ngakho vele ube nenhlonipho ngempela, kulungile. Lizophila uma nje ungangabazi manje kholwa.
As we are speaking on this subject, be not afraid.
Manje njengoba sikhuluma ngale ndaba, ningesabi, yimi.
Now it must have been about the time the sun went down.
Manje kufanele ukuthi kwakuyisikhathi sokushona kwelanga kusihlwa, lapho umkhulu namandla
brawny back fisherman begin to move the boat.
Umdobi onomqolo ogobile eqala ukususa isigebhe esihlabathini, futhi lapho beqala ukususa isigebhe ezihlabathini bejikisa umtsalo futhi begibela.
Sitting down by the side of his brother,
ehlezi eceleni komfowabo u-Andrea ngokuba babeyizelamani nabadobi futhi exosha isigwedlo sakhe. Manje izikebhe zanamuhla azifani nezikebhe zayizolo. Izikebhe lokho abakubiza ngokuthi imikhumbi kwakuhlukile emikhunjini yethu namuhla.
We have gasoline and oil
Sino petiloli namafutha odizili nenjini nophephela wejeti kanye kodwa lezo zinsuku zazihamba kuphela ngamandla esandla noma ngoseyile emoyeni. Indlela abayangayo esiphethweni sabonge imikhumbi yabo izikhathi eziningi kwakunezivunguvungu ezinkulu olwandle futhi zazingathathi nje indoda eyodwa esikebheni kwathatha izingalo eziqinile ukubamba lezo zikebhe. Nina bantu lapha niyazi ukuthi kusho ukuthini awukwazi ukuthatha isikebhe ukhuphukele phezulu kwegagasi kanjalo uzozima inzisa. Kufanele usike lelo gagasi wazi ukuthi ungalishaya kanjani ngesikebhe sakho ukuze sidlule esiphephweni. Futhi umshayeli wesikebhe olungileyo uyaqonda ukuthi kwenziwa kanjani lokho. Futhi la madoda afanele abe abashayeli besikebhe abalungile kungenjalo bebengeke basinde. Futhi ngakho babenesihlalo futhi babethatha indoda yodwa enezandla zombili esigwedlweni esikhulu ngalapha ngaphesheya nje kwayo bekungaba enye indoda enohlobo olufanayo lwesigwedlo. Futhi ngezinye izikhathi ezinto ezibamba izigwedlo eziyisethu upha noma eziyisishiyagalombili zaziba phakathi lapho ezazidonsa lezi isikebhe ngokuhambisana babeyokwenza kanjani ngesikhathi esifanayo okushaya okufanayo. Futhi kwakungukusunduza okunamandla leso sikebhe sasinakho nalezo zigwedlo ezinkulu ezinezixwembe ezibanzi ababezisebenzisa ngalezo zinsuku. Futhi lapho ngamunye ethathe indawo yakhe bacwilisa izigwedlo zabo phansi emanzini bese beqala ukudonsa kabili noma kathathu bese bevayizelisa kubantu osebeni nisale kahle. Futhi babethi njengesikhathi zonke lapho sinomhlangano omkhulu buyani nizosibona. Kukhona ukuthile okunye ngesintu namaKristu lapho bebuthene ngahliziyonye nasenhlanganyelweni banezinto ezifanayo. Ungakusho ukuthi kanjani bona kunzima ukuthi bahlukane umunye nomunye. Futhi manje lokhu kungase kube kancane eceleni kodwa abaningi benu bantu babonile abantu enithanda ukuba sebukhoneni babo. Futhi khona-ke babonile abantu ukuthi wena babengabantu abalungile kodwa wawungakwazi neze ukuma ebukhoneni babo. Niyabo ungumdali wesimo sendawo esikuzungezile. Futhi uzenzela wena lokho ngesimo sakho kanye nomoya ongaphakathi kuwe. Futhi njengoba nje umama wami waseningizimu omdala wayevame ukungitshela lowo osanda kudlulela ezulwini ezinyangeni ezimbalwa ezedlule wayevame ukuthi ipili izinyoni zophaphe zibuthana ndawonye kunjalo. Ngakho-ke amagwababa imithithambi namathuba kwakungena kuba nanhlanganyelo obunye nobunye ukudla kwakho kwehlukile. Niyabo akukwazi ukudla into efanayo.
And that's the way it is among Christian ranks.
Futhi kunjalo phakathi kwezigaba zamaKristu sibuthana kanje sihlangane ndawonye ngoba sinezinto ezifanayo. Siyakuthanda nje ukuze emhlanganweni. Uyathanda ukubona umelusi wakho ekhuphuka ezitepisini futhi uyathanda ngoba uyazi ukuthi uzokhuleka futhi ahloniphe ikhaya lakho. Ubukhona bakhe busho obukhulu kakhulu kuwe. Ufuna ukungenisa abantwana libuthane ukuze izibusiso zikamelusi zibe kwabantwana. Futhi ngenkathi nivakashelana nifuna ukufunda iBhayibheli futhi nikhuleke ndawonye ngoba ninezinto ezifanayo. Wo, ibandla lifanele libe yinto ekhazimula kakhulu leyo nhlanganyelo. Kanjani ukuthi sasivame ukucula eThabenakele iminyakeni edlule ngenkathi ngelusa iMissionary Baptist eThabenakele eJeffersonville sasivame ukucula iculo elidala libusisiwe igoda elibophayo izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu inhlanganyelo yemiqondo efanayo njengalokho ngaphezulu. Futhi lapho sihlukana kusinika ubuhlungu bangaphakathi kodwa siyelokhu sixhumene enhliziyweni futhi sethemba ukuphinde sibonane. Oh, lokho kwakusho kusuka izinhliziyweni zethu siyathandana. Futhi babekade bezihlanganisa namaKristu amadoda anomqondo ofanayo ngalolo suku futhi baba nenhlanganyelo. Kwathi sebemuka bewela ulwandle babevayizelisa buyani nisibone futhi wozani nisitshele ngaleli vangeli elithandekayo lokuphila kuphakade. Wozani nenkosi yenu kanye nani bevayizelisa bese umuntu embongolozele omunye ethi buya mhlawumbe isihlobo futhi bakedonsa ukushaya okumbalwa futhi bavayizelise futhi iphathi encane osebeni ibancane ibe ncane futhi emva kwesikashana yafiphala yaze yaphela ilanga kufanele ukuthi lalishone ngaleso sikhathi futhi babezodonsa umoya nehazi ngenxa yokujuluka ngenxa yalokho kudonsa kanzima kwadingeka bawele ulwandle ngalobo busuku ulwandle oluncane lwaseGalile futhi basebekhandlekile ngenxa yokukhandleka kosuku kufanele ukuthi bama kufanele ukuthi kwakunguJohane osemncane wayengomncane kunabo bonke cishe wakhandleka ngokushesha kunabahambi ngesikebhe abadala abaqinile ngakho kufanele ukuthi wathi bazalwane ake sime umzuzu nje sibambe umoya futhi ngiyambona njengoba isolo mjuluko osekhanda lakhe ezima yaphu yaphu wewu wathi uyazi ngenkathi siphumule imizuzwane embalwa njengoba umkhumbi omncane usheshumba uJohane kufanele ukuthi waphakamise ikhanda lakhe wathi bazalwane ngithanda ukuba nobufakazi obuncane lapha niyazi kuhlale kunokuthile enhliziyweni yomuntu othanda okukusho uma be ukuzethemba kulokho abakushoyo kukhona ukuthile ngakho ufanele ufakaze futhi usho ukuthize kungenzeka ukuthi uJohane washo into enjengale singaqiniseka ukuthi indoda esiyilandelayo ayisikhona lokho izwe elibiza ngakho umprofethi wamanga ayisuye uBhelizebhule njengoba abafarisi bethu besho ukuthi njalo umbhuli ayisilele ngalutho kuJehova lapho ngisengumfanyana sasihlala ezansi manje singena emhlanganweni wobufakazi sasihlala ezansi eduzane naseJordani futhi ngiyakhumbula ngenyanga kaApril lapho izimbali ezincane zivela into yasahlobo ngangivame ukukhala lezi zimbali ezincane bese ngigijima ngingene nesixa bese ngizinika umama wami umuhle omncane ngumJuda futhi waye ngiyendezelisa ukuze ngilale ntambama ngesihlwathi sami phandle kuvulande futhi angitshele izindaba zeBhayibheli futhi ngikhumbula iziningi kakhulu wayengitshela ngoJoshua lapho eletha abantwana bakwaIsrayeli ngezansi kancane nje kwezibuko lapho ehlane futhi wawela ikhona kanye ngenyanga kaApril lapho eJordani lalanda futhi le phezulu emsukeni womfula uNkulunkulu wabamba amanzi futhi bahamba bawela emhlabathini owomile futhi zonke izindaba futhi eyodwa eyayivame ukungikhanga kakhulu kwakuyileyo ayevame ngitshela ngabantu bakithi abakhuphukela bephuma eGibhithe ngokuza ezweni lakithi le ndabuko uNkulunkulu ayesinike lona nokuthi uNkulunkulu wabanakekela kanjani ngenkathi bephuma eGibhithe futhi baqala baqhubekela ezweni lesethembiso ukuthi uNkulunkulu wathembisa kanjani ukuhlenzeka konke ababekudinga nokuthi kanjani ukuthi njalo busuku uNkulunkulu wayezokwehlisa imana isinkwa sivela ezulwini futhi sendlalwe phezu komhlaba wonke futhi ngakusasa kuseni into kuphela abantu bakithi ababefanele bayenze kwakuwukuphuma futhi bacoshele sisinkwa futhi basidle futhi baphile usuku lonke futhi kokuvamise ukungimangaza njengomfana omncane kungenzeka ukuthi wathi ngangiphenduka ngithi kumama mama uNkulunkulu wasithola kanjani leso sinkwa na ngabe unakho wonke amazulu agcwele ohavini abakhulu futhi unezisebenzi zasebusuku phezulu lapho ezisebenzayo futhi uyasibhaka lesi sinkwa futhi athumele izingelosi phansi futhi asibeke emhlabathini wonke ngenxa yabantwana bakhe na wathi cha Johane mfana wami omncane uqondi usemncane kakhulu kwamanje uNkulunkulu akadingeki ukuthi abe nohavini uNkulunkulu ngumdali udala nje isinkwa siphuma emoyeni futhi siqhathakela phezu komhlaba nansi indlela aphakela ngayo abantu bakhe futhi bazalwane namuhla ngenkathi ngimbone ejaja lawo maqebelengane amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wondla abantu abayizinkulungwane ezinhlanu
some connection with that Jehovah because he
ngangazi ukuthi wayefanele abe nokuxhumana okuthile nalowo Jehova ngoba wayesidalile sinkwa ngangazi ukuthi kwakufanele kube nomdali ofanayo owadala sonke leso sinkwa ehlane Ngikathi lowo mfanyana owayekade edlala umdlalo wokuphonsa izindingilizi ebhodini elinamahuku evele esikoleni futhi asinikeze ukudla kwakhe kwasemini. Manje lo mfanyana ngifuna ukusho kwethize kulaba bafanyana. Yabo, lo mfanyana wabani isidlo sasemini esincane kwakungelutho kodwa amaqebelengwane amahlanu nje nezinhlanzi ezincane ezimbili. Manje inqobo nje lapho umfanyana wayenakho esandleni sakhe kwakungasho lutho okwenele nje ukuzondla yena. Kodwa ngenkathi enikeza lokho okuncanyana ayenakho kuJesu, bukani ukuthi kwenzeni. Manje singahle sibe nokuncane nje akukuningi kakhulu kithi, kodwa uma nje sizovumela uJesu abe nakho ukuthi uzokwenzani ngalokho, ngondla abantu abayizinkulungwane ezinhlanu. Ngiyamuzwa uJohane osemusha ethi uyazi ukuthi ngenzeni na, ngikhwele ngemva kwedwala futhi ngambona ngenkathi elithatha lelo qobile ngane wayeselihlephula walibeka etreyini futhi ngabuka wonke umnyakazo phezu kwehlombe lakhe ngqo. Futhi ngenkathi ebuyisela isandla sakhe emuva, ngenkathi eqala emuva kwakukhona uhafu webhiskidi kuphela, kodwa ngesikhathi eyobeka isandla sakhe phezu kwalo kwakukhona ibhiskidi eliphelele futhi walihlephula wabuye walibeka phansi. Ngifuna ukulibuza abazalwane, hlobuluni lwe-athomu aludedela lapho na? Hayi ukolo ozotshalwa futhi wenziwe nge ngokuhamba kwesikhathi isinkwa, kodwa kwase kuvelewe kuyisinkwa esibhakiwe. Hayi inhlanzi kwakumelwe ibulawe bese ithoswa, kodwa isivele ithosiwe futhi esilungile. Wenzani na? Kuyakhombisa uma sizimisele ukudedela lokho kuncane sinakho kuye, thatha nje lokho kukholwa obekumele uze nakho lapha kulobu busuku futhi ukubeke esandleni sakhe futhi ufune ukuphulukiswa kwakho futhi uphume nakho. Yabo, qaphela ukuthi kwenzekani. Futhi wathi lapho ngibuka lokho ngaqiniseka ngokugcwele ukuthi lowo kwakunguJehova. Futhi lapho ngimbheka lapho emi lapho engajabulile kakhulu nakancane noma ngabe kwakwenzekani ezothile nje ngendlela engaba ngayo ehlephula lokho kuze wafana ngisho noJehova kimi lapho emi lapho ehlephula lezo sinkwa futhi esidlulisela kulabo bantu abalambile. Wathi manje kimi kucazululwe kuze kube phakade ukuthi lowo nguJehova futhi akayena umuntu nje, akayena nje umprofethi, uyindodana kaNkulunkulu.
He's a tabernacle in which Jehovah is dwelling.
Uyitabenakele uJehova ahlala kulo ngoba wadala lesi sinkwa. Hawu, kwakungahle kube nguSimoni niyazi oyazi ukuthize ngalezo zinto naye. Wasukumoya sethi, awu, lokho kuhle kakhulu Johane, kodwa okwangikhathaza kuqala ngenkathi uAndre efika wangitshela ukuthi kukhona umprofethi ezansi lapho. Awu, angikwazanga ukukukholwa neze lokho. Kodwa ngiyakhumbula ubabayi wami wangitshela ukuthi lapho uMessi efika ukuthi yoba ngumprofethi. Futhi ngenkathi ngehlela lapho ngalolo suku futhi noAndrea futhi ngambheka ebusweni futhi wabheka kimi wathi, igama lakho nguSimoni, uyindodana kaJonase. Lokho kwakuxazulula ingunaphakade kimi, ngangazi ukuthi kwakunguye lowo ngoba sesibe neminyaka engamakhulu amane ngaphandle kwalowo mprofethi. Futhi nangu efika enkundleni futhi ngiyazi ukuthi kwakuyinkathi yonyaka, isikhathi sasilungile futhi lokho kwakumele kube nguye.
I remembered Jesus didn't do it 4 or 5 times.
Manje kubulala uJesu akakwenzanga kane noma kahlanu, wakwenza kanye futhi lokho kwakuxazulula. Babelungele babazi ukuthi lowo kwakunguye. Kungenzeka ukuthi kwakunguFilipo ngaleso sikhathi wasukuma futhi wathi, Simoni, ngakimi lapho, nakuba isimangaliso singenziwanga kimi senziwa kuye. Lokho ngakholwa futhi ngakholiseka kakhulu, ngaze ngagijima ngizungeza igquma futhi ngathola umngane wami lapha uNathaneyeli. Futhi lapho ngimbuyisa ngamtshela ngalokho okwenzekile nokuthi kwenzekani kuwe nokuthi sasazi kanjani ukuthi lolu kwakuwuphawu lukaKristu, yilokho umbhalo wathi wayefanele kwenze. Futhi ngenkathi ukhuphukela ebukhoneni bakhe wakubuka wayesethi, bhekani umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Futhi wathi kuye, Rabi, uke waze wangazi kanjani? Futhi wathi, ngaphambi kokuba uFilipu akubize lapho ngaphansi kwesihlahla ngakubona. Lona kaneyeli angahle ukuba waxhuma ngaleso sikhathi wathi futhi lokho kwangixazululela ngawe lezingemele zakhe naku kumi umpresti wami futhi wangibheka ngokuthukuthela kodwa akwenzanga mehluko ukuthi wangibuka kanjani sengike ngabheka ibhayibhelini ngase ngibone ukuthi lowo kwakungumesiya ngakho ngawanga sezingemele zakhe futhi ngathi wena uyindodana kaNkulunkulu inkosi yakwa-Israyeli ohe beningethande ukuba semhlanganweni bufakazi nihlezi phandle lapho niyendezela kulowo mkhumbi omncane na cishe ngaleso sikhathi mhlawumbe uNathanayeli waqala ukudumisa inkosi futhi wathi hlala phansi uyendezelisa umkhumbi hlala phansi niyabo niyazi kukhona okuthize mayelanani ukuthi lapho usukhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu ucasuka kakhulu uxhuxhume niyazi ube namadlingozi umunye uthi angikholelwe enkolweni yamadlingozi awu kungcono umbele lokho nakho khona-ke kunjalo ngakho uma inkolo yakho ingenawo amadlingozi amancane kuyo kungcono uyimbele into kunjalo futhi bafanele bathole umkhumbi omdala kumele ukuthi wawuyendezela ngapha nangapha kahle impela ngesikhathi bonke sebefakaza futhi kufanele ukuthi kwakungu-Andreya ngaleso sikhathi akabange sakwazi kukubamba wathi bazalwane umzuzu nje sonke siyakhumbula ezansi esikhari ngalolo suku ukuthi wasithuma kanjani emzini futhi ukuyothenga ukudla futhi wayefuna ukusala yedwa kulelo zwe lasesamariya wasitshela ukuthi wayedinga kudlula lapho ubaba wayemthuma ngaleyo ndlela futhi kanjalo thina sonke sazibuza ukuthi kungani asale yedwa futhi angene emzini futhi niyazi ukuthi basiphatha kanjani endleleni ebuyayo niyakhumbula ngenkathi sikhuphuka emahlatheni emuva lapho na samuzwa ekhuluma futhi kwakukhona owesifazane owayephawulwa njengonegama elibi futhi wayekhuluma naye okungavamile kakhulu ukuthi indoda ehloniphekile ikhulume no owesifazane walolo hlobo futhi sanyonyoba senyuka emva kwezihlahla kuthola ukuthi wayezothini kuye futhi ngiyamuzwa nje sikushilo sonke mphekisise emtshela ezakhe uzomtshela impela la ekhona uzomtshela ngoba unguye ungowesifazane onjalo ngicabanga ukuthi uzomthethisa kahle ngempela futhi niyamkhumbula ukuthi sonke sasilungiselela kanjani ukumuzwa emthethisa ngenkathi ethi kuye ngiphuzise awu sacabanga ukuthi lokho kuyamangaza ukuthi inkosi yethu iyozihlanganisa nomuntu onjalo wezinga eliphansi inkosi yethu uyakhumbula ukuthi sonke sasibukeka simangele kanjani na ngakho savele sanyonyoba emva kwezihlahla ukuze sibone ukuthi uzothini futhi njengoba ingxoxo iqhubeka nokukhuluma futhi emva kwesikashana bakhuluma ngenkolo futhi ngakho wathi kuye hamba ulande indoda yakho uze lapha futhi wathi anginandoda futhi niyakhumbula ukuthi sonke sasicabangane na leso yesikhathi esisodwa esabona inkosi yethu ibanjwe ogibeni yayikade isephutheni nginandoda futhi niyakhumbula ukuthi sasiphelelwa umoya kanjani bazalwane sonke inkosi yethu imtshelile ukuthi wayenendoda nakhu uphika ngokusobala anginandoda futhi zabukana sodwa ngokumangala yeka ukuthi asikwazanga kanjani ukuthula isikhashana nje leyo indaba ngebandla namhlanje alikwazi ukuhlala lithule umzuzu niyabo
Then we see our master as he stood modestly with his
Ngakho ke sibona inkosi yethu njengoba imile ngokuzithoba ibhekise ekhanda layo phansi futhi yabheka phezulu kuye futhi yathi sifazane ukhuluma iqiniso neqiniso ungitshele iqiniso
And then we wonder Here now he's
Kodwa-ke sazibuza lapha manje udoba ngenye indlela ngakho wathi okokuqala wathi unendoda wayesethi unginendoda futhi manje uyavuma ukuthi wesifazane ukhulume iqiniso khona-ke niyakhumbula ukuthi sazizwa kanjani bazalwane futhi bonke bathi yebo siyakhumbula hlala uthule ungayendezelisi isikebhe uyabo siphumele kude lapha manje futhi ngakho bonke baxhuxhuma yebo ngiyakukhumbula lokho bonke bekhuluma
You remember then the next words?
Futhi wathi niyawakhumbula khona-ke amazwi alandelayo na ukhulume iqiniso ngoba ubunamadoda amahlanu futhi le ozohlala nayo manje akuyona yakho.
Then we watch the response to the woman.
Sabe sesibuka impendulo kwesifazane nobuso bakhe buwohlokile mehlo akhe ayacwazimula ukuthi le phakathi kwakhe kokheleka ngomlilo.
And said, sir,
I perceive that you are a prophet.
Futhi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena manje sama ngalo ukuthi kanjani lowo umsamaria onegama elibi owesifazane olahliwe wayeyoba nolwazi lokwazi ukuthi lo muntu wayengumprofeti futhi lapha esaqhubeka ekhuluma wathi siyazi ukuthi uMesiya uma efika uzositshela lezi zinto kodwa ungubani wena.
And he said, I'm here.
Futhi wathi nginguye okhuluma nawe futhi siyajola ukuthi uzifazane. Sibange sisakwazi ukujula sajabula kakhulu kubona ukuthi inkosi yethu yayiqinisile neziprofeti zakhe zaziqinisile saze sakhala ngokujabula futhi sagijima senyuka phambi kwakhe. Futhi washiya imbiza yamanzi wagijima wangena emzini futhi niyakhumbula wonke amadoda omuzi aphuma lapho. Manje empeleni lowo wesifazane wayengavunyelwe ukwenza lokho cha yena uma niwazi umkhuba wasempumalanga namasiko akekho owayeyomlalela wayengowesifazane onegama elibi akekho owayeyomnaka wayengakwazi engishone ukuphumela lapho yingakho wayephandle lapho ngehora leshumi nanye nqo akakwazanga ukuphuma nabesifazane abahloniphekile lapha bonke bendawonye kodwa lapho akakwazanga ukukwenza futhi ngakho lapho kodwa kwathi esehlangane nojesu futhi waphuza kulowo mthombo kukhona ozomlandela noma ngabe kusemthethweni noma cha kungaleyo ndlela manje umuntu oke aphuze kulowo mthombo kukhona ozolalela yilokho kuphela noma ngabe ibandla likutshela ukuthi hlala phansi noma cha kukhona okuzokwenzeka ngicabanga ukuthi abazalwane bami kuwo wonke amahlelo ethu ahlukene ngivumelana ngokwempela noHudson Taylor isithu ngesekolo esikhulu eNdiya ngenkathi umfana osemncane waseShayina esindiswa wakhuphuka wayesethi mnumzane Taylor kuzofanele ngithathe iminyaka emine yesayensi ephathelene nengqondo nokunye nokunye neminyaka eminingi kangaka ekolishi mnumzane Taylor wathi ungelivumeli ikhandela likhanye lapho selivuthe ingxenye linike ukukhanya kwalo lisandako kelo nje kunjalo inkathazo yakho inomudla lapho umfana etshela ubizo lukaNkulunkulu enhlizweni yakhe egcwaliswe ngomoya ongcwele uyahamba ayekwa manye elamathuni noma amakholiji ezenkolo noma ini uxolo noma kunjalo usuka lapho kuleso siqandisi futhi bakhipha kuye konke uNkulunkulu wakubeke kuye kunjalo ngikholwa ukuthi ihora selifikile angivumelani nalezi zikole ezinkulu zesayensi ezenkolo yokwakha namuhla sikhuluma ngokufika kwenkosi sekuseduze impela nokwakha izikole ezinkulu lokho konke ngani izenzo zethu uqobo zikhuluma kakhulu kunamazwi ethu besingabeka kanjani okuningi kangaka ezakhiweni nokunye nokunye nezikole ezinkulu nokunye nokunye futhi bethi inkosi iyeza na ngisho lokhu ngokushesha nje lapho uNkulunkulu ekhanyisa ikhandlela suka uma ungasazi vele ubatshele ukuthi lokhelwa kanjani yilokho kuphela mabokhelwe futhi bazotshela omunye umuntu futhi sizobani isikhathi sokukhanyisa bakhandlela yilokho esikudingayo noma kanjani esikhundleni sesayensi ezenkolo engaka ukokhelwa kwekhandlela yisho nje ukuthi lokhelwa kanjani nje yilokho kuphela okumele ukuxoxe ungazami ukushimayela ele usho ukuthi kokhelwa kanjani ngagcwala into ethile engivuthisayo yilokho kuphela yisho nje ngesikhathi sokokhela ukuthi kokhelwa kanjani futhi kuzokhipha ukukhanya njengoba kubhujiswa umlilo makukhanyele lo elilodwa bese kuba yilinye bese esho ukuthi lokhelwa kanjani futhi uyasho ukuthi lokhelwa kanjani kuzobani ukukhanya ngapha emva kwesikhashana uma nje sisho kungako
now how that this woman
manje kanjalo ukuthi lono wesifazane akakwazanga ukuthula wagijima wangena emzini futhi ubufakazi bakhe babusha ukumisa kakhulu kangangokuthi bahluleka kumziba ngakho baphuma
and the Bible said that the
lepepeli lathi abantu basesikhari bamkholwa uJesu manje akaphindanga akwenze lokho kubo ngenxa yobufakazi bowesifazane ukuthi wamtshela lokho ayekwenzile. Niyakhumbula lapho bazalwane sonke samangala kusho uAndrea sonke sasimangele ukuthi kanjani lawo maSamaria phezulu lapho leyo ngxenye yomhlabathi uJakobe awunika uJosefa indodana yakhe futhi waye nomthombo lapho naleyo ngcenye yomhlabathi eyayinikiwe futhi lapha lona owesifazane waseSamaria into engcolile kithi futhi nokho wakuqonde komzuzu ngisho nasodumweni lwakhe olubi ungabazeki ukuthi endlini yakhe encane yobufebe engihlose ukushumela ngakho ekuseni uNkosithanda kuleyo ndawo encane waye nemibhalo egoqwayo kaNkulunkulu lapho wayekade efunda ngoNkulunkulu futhi wazi ukuthi wayezovela ekuleso simo futhi yeka indlela sonke esashaqeka ngayo futhi sengiyazibona isikephe saqala kuyendezela futhi umunye ememeza futhi edumisa uNkulunkulu futhi kungahle ukuba uPetro wathi bazalwane kukhona isilinganiso amafatomi angamashumi amane ukujula lapha hlala uthule uMathewu wathi awu ucabanga ukuthi mina uzodlula mina ngingashongo lutho na niyabo futhi wathi ake nginitshele ukuthile niyakhumbula ngalokho busa ukuthi sonke sahamba phambi kwakhe ukuyolungisa umhlangano ezansi eJericho na awu yebo kusho luka ngikhumbule kahle lokho futhi esathola usomabhizinisi omncane ezansi lapho ogama linguza kewu omncane umfomfushane niyakhumbula ukuthi wayengenandaba nomunye umuntu ezidla kanjani umjudo omncane onekhala liyuku futhi enonyanga ngokunokwenzeka futhi samtshela ngomesiya othola niyamkhumbula umkakhe uRebecca owaye yikholwa leqiniso ukuthi uJesu waseNazaretha wayemenzele into enkulu na futhi wathi ngikhulekela uzakewu futhi sacabanga ukuthi uma sikubukela endaweni othi angawudlela kuyo ayenayo futhi esidle wayengeka sikhokhise ngakho wathi lapho ethola ukuthi singabafundi wasikhokhisa kabili futhi wathi phumani lapha nezinto ezinjalo ngikumngane kaRabi Labinski noma uLabinski noma ngiyathemba ukuthi akekho yedwa phakathi lapha onjalo ngakho noma kunjalo uma ngenzile ngixolele uyabo futhi wathi ngakusase kuseni uRebecca wakhuleka busuku bonke ukuthi uJesu wayezovakashela umuzi futhi ngakho wacabanga ukuthi wayemfuna axhumane noJesu wayemtshelile ngaye engumprofethi futhi wayengumprofethi Mose akhuluma ngaye kodwa wo wayezidla ithemba lakhe lalisemalini futhi wayengenandaba noJesu waseNazaretha kodwa niyazi ngekathi uRebecca ezitshela ukuthi wakhuleka ubusuku bonke niyazi umkhuleko ushintsha izinto kunjalo bangane niyazi umkhuleko ushintsha umqondo kaNkulunkulu uNkulunkulu wathumela umprofethi phezulu kumuntu ngelingilanga futhi wathi hlela kahle indlu yakho uzofa wabhelisa ubuso bakhe odongeni wakhuleka ngobuqotho futhi wathi Nkosi ngiyakucela ukuba unginake ngihambe phambi kwakho ngenhliziyo ephelele ngidinga iminyaka eyishumi nanhlanu futhi kubukeka sengathi uNkulunkulu wayeyiphendula ngoNkosi wayeyindoda enkulu kuna wonke ezweni kodwa ukhuluma kumprofethi wakhe wavele watshela uIsaya buyele muva umtshele ngimuzwile futhi ngizoyisindisa impilo yakhe ungalicabanga ihlazo lo mprofethi ekhuphukela kanye emadodeni ezempi wo mprofethi omkhulu kuthiwani ngenkosi yethu na isho kanje inkosi izokufa ukuphukela kwabampofu uma esangweni kuthiwani ngomprofethi wethu mprofethi kuthiwani ngenkosi yethu na isho kanje inkosi izokufa wo babekhala mi kanjani eza ngo ephuma isho kanje inkosi izokufa bese kuthi ke emizuzwini embalwa nangu webuya ethi isho kanje inkosi izophila isho kanje inkosi
what happened prayer changed things
kwenzekeni umkhuleko washintsha izinto umkhuleko ushintsha izinto qaphelani khona ke lobu bufakazi uZakewu omdadana ngalokho kusa ngikathi uRebecca esekhulekile ubusuku bonke ngakusase kuseni uvuka kusese kuseni impela futhi uqala ukuzilungisa futhi yakamentshe beyakhe futhi wembatha ingubo yakhe ende enhle kunezo zonke niyaze futhi yalungele ukwehlela emzini noRebecca iphenduka niyaze futhi ubuka ngokuthi yapopole ngeso ilodwa wayesethi ehe ngiyabona ngiyakubonga Nkosi kuzolunga uyaphi namhlanje kuseni myeni wami othandekayo na wo ngiphumile nje ngiyoshaya umoya futhi wahlela ngasesakweni futhi ujola ukuthi akakwazi ukufika lapho baningi kakhulu lapho mfushane kakhulu ngeseqo uyehla ubuyele muva futhi uthatha umgqomo kadodwe dolopha futhi uphusha unciki esihlahleni ukhwela esiqongweni sesihlahla wathi ngiyazi wahla ngomgwaqo unkazimulo lapha futhi ujika ezansi komgwaqana uhaleluya uhlale kwenza lokho ngakho ngizohlangana naye khona lapha ekhoneni leyo indawo enhle yokuhlangana naye ngakho niyakumbula bazalwane ukuthi uzakhe wasitshela kanjani ngakho na yebo siyakukhumbula futhi wakhwela kulesi sihlahla wayesethi manje ngimncane kakhulu ukuthi lapho edlula lapha adlule lapha akasoze ngisoze ngambona futhi akasoze angibone kodwa uma ngikhwela kulesi sihlahla ngingaphezu kwesixuku sonke ngingabheka phansi ngo futhi ngibone futhi ngizovele ngimtshele zikabhoqo lapho edlula ngaphansi kwalapha bese kuthi ke into yokuqala niyazi ngani wavele wacabanga nje uyazi ukuthini uRebecca wathi lo muntu wayengomprofethi futhi ukuba wayengumprofethi wayengahle abheke phezulu kulesi sihlahla futhi angibone futhi ngakuyohlazeka ngakho ngizomlungisa angeke angibone ngakho waqala ukudonsela amahlamvu kuye futhi wazifihla kahle impela wahlala phansi ebhaxeni lesihlahla lapho ukukhukhuluza ukunindeka kuye nodoti ophuma emgqonyeni niyazi nokungena kunye kodwa uzokwenza izinto ezingenangqondo lapho ufuna ukubona uJesu akukho kuzoma endleleni yakho bangababiza ngabagengqi abangcwele kumbe noma yini oyifunayo wena uma usucabangisise kahle ukubona uJesu uzohamba uyombona noma kanjani ngakho nango wayehlezi phezu kwamagatsha amabili manje leyo yindawo enhle wonke umuntu eza kuyo lapho kuhlangana khona indlela yakho nendlela kaNkulunkulu futhi wahlala kuleli gatsha udonsa ihlashana nqe zonke kuye wathi akasoze angibone ngakho wazenzela umnyango iqabunga likhulu lapha ukuze akwazi ukulidonsela phezulu leli qabunga futhi abuke futhi wayembona eza bese elehlisa waqalaza nqe zonke ayikho indlela yokuba ambone ngemva kwesikashana wezo umsindo uyazi into engavamile lapho uJesu ekhona kunomsindo omningi ngakho umbonile eza waphakamisa leli qabunga futhi wambhekisisa kodwa yena kwakukhona ukuthile ngaye okwakubukeka kwehlukile wayengafani namanye amadoda sibona umdobo omkhulu ehamba ethi gidani bazalwane ngiyaxolisa ngikwazi ngeke silivumele nibe ngakuye ukhathele ubeshumayela ubusuku bonke buningi uxolo bakwethu asikwazi futhi lapho eza idlula niyakhumbula ukuthi eza ke wathini na wayebhekise ikhanda lakhe phansi wafika wema ngaphansi kwesihlahla wathi lapho ema ngaphansi kwesihlahla
And he said, Zacchaeus, come down.
Wabheka phezulu, wayesethi Zakewu, yehla, ngizoya nawe ekhaya kwedini. Wona yakumbula ukuthi Zakewu wathini na, kwakuchazulula lokho. Wazi kanjani ukuthi ngangingubani na, futhi wazi kanjani ukuthi ngangisa sihlahleni na. Zakewu lapha kulobu busuku, wazi khona lapho okhona nokuthi ucashe emva kwamapha amahlamvu. Kunjalo impela ungahle kube omunye wabo wathi nje manje asivumele uMarko afakaze nganye sizobe sisivalake ungahle kube uMarko wathi lalelani niyamkhumbula uBartimeu akushoyo na wayesethi lapho ukusa konke yonke into wonke amathemba ayengasekho futhi wezwa umsindo ophuma edolobheni futhi kwenzeka wakhumbula ngenkathi ehlezi lapho efundisisa futhi wacabanga Uyazi ukuthini ukube ngaphila ngesikhathi sabaprofeti khona phansi kulomgwaqo kuza uElia noElisha begaxene behla ukuwela eJordan ukuba ngaphila ngalezo zinsuku ngangiyogijima ngiphumele lapho phambi kwalabo baprofeti futhi ngiwe phansi futhi ngithi oh madada makhulu kaNkulunkulu ngikhulekeleni ukuba ngemukele ukubona kwami kodwa maye umpresti ungetshela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule futhi cabanga nje amayadi ayikhulu kusuka lapho ngihlezi khona uqhaweli khulu uJoshua lalihamba hamba ngenye indlela futhi khona manjalo libone indoda imi ibhekene naye iHoshe inkemba uJoshua wahosha inkemba yakhe wayesekichima ukuyoyihlangabeza wayesethi ngabe ungowethu na ngabe ungowesitha sethu na futhi waphakamisa inkemba futhi umbani omazombe zombe wandiza kuwo futhi wathi mina ngiyinduna yebuthe lenkosi futhi uJoshua iqhaweli khulu walahletha iqoko esiyisivikelo sakhe wabeka phansi ngemba yakhe wawanga sezinyaweni zakhe cabanga nje lokho kwakucishe kube yikhulu namashumi amahlano kuphela noma amayadi angamakhulu amabili ukusuka lapho engihlezi khona wayengazi ngisho ukuthi yena leyo nduna enkulu yayise emgwaqweni odlula lapho ngaleso sikhathi abantu abazi ngisho ukuthi leyo nduna enkulu efanayo khona kulendlu lobu busuku uma kungenjalo iBhayibheli lincwadi edukisayo wathi lapho kubuthena ababili noma abathathu ngizo base gameni labo ngibe phakathi kwabo lapho bebuthene egameni lami
now
Mark is giving the testimony of
what Wezwa umsindo manje uMarko ukunika ubufakazi balokho kungenzeka ukuthi wamtshela khona futhi khona manjalo kwaqhamuka umsindo ngako nomunye wathi ubani odlulayo na futhi abanye babo basho into eyodwa nenye futhi into yokuqala niyazi sezo umpristi wememeza futhi wathi awusho siyaqonda ukuthi uvusa abafileyo sinendawo yamajuna yonke egcwele bona phezulu lapha yenyukela lapha futhi uvuse oyedwa walaba uyazi lowo devil omdala kakafi qha bomnumzane uma unguye yena lowo wayezongolozela indwangu ebusweni bakhe futhi wamshaya ekhanda ngenduku wathi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa yabo lowo devil omdala lowathi uma uyindodana kaNkulunkulu sinomuntu ezansi lapha yenza lesi simangaliso ake sikubone usenza uNkulunkulu akahlekisi kumuntu uJesu wathi ngiza ukuzokwenza intendo yakhe futhi angenzi lutho aze angitshele kuqala uJohane ngcwele isihlanu eshumini sishiya galolunye ngakho Bartimeo umdalo impumputho empofu wafucela emuva sezwa sonke umunye ungakuye umunye ethi uzana kumprofethi ozange igama lenkosi futhi omunye othi akahambe emzinziso njalo isixuku esixubeke kanjena kuhlaleke khona isixuku esixubile lapho ekhona futhi sithola ukuthi ibhathime womdalo impumputho empofu uma wake waphuma waye Jericho futhi uma ke lapho ehlezi khona lapho uJesu ayekhona kwakungamayadi angamakhulu amabili cishe impela lapho leso sixuku simjikijela ngesithele sivuthwe kakhulu nokungenokunye futhi sihlekisa ngayo kodwa ubuso bakhe ubuligugu babuqondiswe ngaseCalvary wayezo kwenyuka ukuba abe ngumhlatshelo wezwe wonke umthwalo wesono wawubekwe phezu kwakhe uNkulunkulu wayebeke phezu kwakhe ububi bethu sonke wayehamba eqhubeka enganake lutho abakushoyo wayezo kwenza lokho baba amtshele ukuba akwenze futhi lokho kwakuxazulula futhi wayeqhubeka ephuma eJericho ehamba ephuma emzini futhi into yokuqala niyazi but meyo impumputhi wathi kukubani ngubani lo msindo umayelana nani na kuthothile wamfuqele emuva othi ula wena ungumuntu ongabalulekile umfuqele emuva amanekenike akhe amadala wavuka othulini kufanele ukuthi kwakukhona isifazane othandekayo ngomkristu owaye yikholwa inkosini uJesu abasoze bamela ukubona impumputhi efuqwa ngapha nangapha bahlala benomusa izinceku zikaJesu zinjalo ngakho ke lentombi ngahle ukuba yehla yasethi mnumzane ngingakusiza na futhi yebo mem ngifuna ungitshele umayelana nani wonke lo msindo oh wena wesihambi lapha qabo ngakhulela lapha awu lowo nguJesu waseNazaretha umprofeti waseGalile angiqondi ngabe uyayazi imibhalo na yebo uyamazi lowo Jesu waseNazaretha umprofeti uMose athi uyovuswa na uyadlula lowo nguye kona manjalo uBartimeo kwasa kuye ukude kakhulu kibini ukuba yena angizwe ngokwenyama ngenxa yokuthi kunabantu abaningi kakhulu kodwa uma enguNkulunkulu uma lowo eyindodana kaDavide ngisengamthinda ngahle ukuba wagoqa ngamadolo wathi oh Nkulunkulu ngizwe wena ndodana kaDavide ngihawukele wayengeke ezwe elakhe ngezindlebe zakhe ngokoqobo kodwa ukukholwa kwaleso sinxibi ezimpumputhe kwamisa uJesu ngingathanda ukushumayela ngolunye usuku noma ngesinye isikhathi ngaphambi kokuba ngihambe noJesu wamanse ya futhi wamanse futhi wayengazi kwakuyini na ukukholwa kwakhe kwamisa waseke emletha
oh
umhlangano obufakazwe njepho baqalaza kwasekuleji wathi bafowethu kungcono singene osebeni ngakho baqala ukudonsa futhi yazi ukuthini udeveli wababona phandle lapho bengenaye futhi wabheka phezulu esiqongweni sekugquma wathi nampo-ke bahambile ngaphandle kwakhe futhi manje ithuba lami manje lokhu ngikutsho ngothando bazalwane niyabo ngiyazibuza ukuthi akusona yini leso isimo kulobu busuku selokhu imvuselelo ibiqhubeka ukuchuma okukhulu kwebandla sakhe izakhiwo ezintsha sibe sezinhlelweni ezinkulu senze konke okukhulu obekungenziwa nokuzama ukuqhathanisa neLuthela Methodist neKatolika ukuthola amalungu amaningi ngaso sonke isikhathi ngiyamangala uma uhlelo lwethu olukhulu uma singahambanga ngaphandle kwakhe ekujabuleni kwethu ngokweqile babejabule ngokweqile kakhulu abamphoqanga bahamba ngaphandle kwakhe futhi lelo kwakuyithuba likadeveli ukuqala kubonga leso sikhathi ngakho wehla ngawo wonke amandla akhe wathi sengibatsholile manje ngaphandle kwakhe ngakho ngizobaminzisa lapha ya kulolu lwandle wabeke seqala kuphephetha umoya wakhe esibhakabhakeni futhi useqale ukuphephetha futhi izinsuku zezimangaliso selwedlule konke ngamadlingozi konke ukushisekela ngokweqile yilokhu konke lokho noma okunye nezikebhe ezincane ziyendezela ngamandla niyazi zingenasili isikebhe sigcwala amanzi izigwedlo zaphuka nensika yetende yaphuka kabili nemimoya yayeseshayile futhi yaziphonsa ngapha nangapha kwakubonakala sengathi wonke amathemba ayingasekho ukuthi bayoke basindiswe kodwa uyazi ukuthini ngenkathi ebamukisa niyazi ukuthi wenzani na wagibela intaba ephakeme kunazo zonke eyikhona lapho lapho uya phezulu yilapho ungabona khona kude ngakho wakhwela entabeni ukuze ababuke futhi ngenkathi efa eCalvary futhi wayala abafundi bakhe ukuba baye ezweni lonke futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo wenyuka esuka eCalvary wadlula ilanga enyanga nezinkanyezi wenyuka wathi nguwa dlula iMilky Way wahamba waze wadlula izulu ibhayibheli lathi uhlezi ngisho ngaphezu kwezulu ubheka phansi ezulwini wafika lapho ukuze abone konke umhlaba nezulu leso lakhe liphezu komzulini futhi ngiyazi ubhekile kulobu busuku kungakhathaleki ukuthi sibonakala siphonswa ngapha nangapha kangakanani zingaki izigwedlo ziphukile wonke amathemba asehambe kangakanani usabhekile ngisoze ngakushiya noma ngakuyekela ungaleso sikhathi sesibhicongo imvuselelo yayisiphelile futhi isikebhe sasigcwele amanzi futhi kubukeka sengathi konke kwase kungasekho wonke amathemba lalingasekho futhi nangu eza eya kubo phezu kolwandle ehamba phezu kolwandle ukucakile ehamba phezu kolwandle futhi ingxenye ixakile mayelana nakho ukuwukuphela kwento eyayingabasiza babesaba kwakubonakala kusasipoki kubukeka njengethunzi futhi bakhala ngokwesaba leyo yinto efanayo namhlanje ukuwukuphela kwento engasisindisa yibhayibheli nesithembiso sikankulunkulu nomoya ongcwele unathi kubukeka kusasipoki kubantu futhi bakhala ngenxa yokwesaba kodwa nakho kufika lelo elimnandi iphimbo elincane elizothile ningesabi yimina futhi ngiyakholwa kulobu busuku uma engangena kulo mhlangano kulobu busuku enza izimangaliso zakhe futhi uyamangala ukuthi kwenzekani
What kind of a trick is it? Is it a
Yini yenza lokho na kuhlobo lwini lweqhinga na ingabe ukufunda ingqondo ukuthile na kuyini na Uyomemeza kuphendule ungesabi yimi isibindi yimi ecwalisa isithembiso athi uyosenza kodwa yena impela into eyayingabasiza nento yokuphela eyayingabasiza babesaba futhi namhlanje kuyinto efanayo bayesaba ukubamba umoya ongcwele bayesaba ukukholwa umlayezo kaNkulunkulu bayesaba ukukholwa umoya ongcwele lapho bewubona usebenza phakathi kwabo bayothi manje ake ume kancane angazi noma kungaba ngokwami noma cha okwa noma ubani othandayo ukuphulukiswa kungokwawo wonke umuntu insindiso ingeya noma kubani ozokuza noma ubani ningesabi yimi nguKristu akafile uphila phakade naphakade futhi unezithuthulelo zokufa nezihogo futhi akukho okungalimaza uyakukholwa lokho na uNkulunkulu uhlala nguNkulunkulu uma wake wabanga uNkulunkulu usenguNkulunkulu uyakukholwa lokho na amen nginigcine kwaze kwadlula isikhathi obusuku nobusuku ngeke ngikwenze manje bangaki phakathi lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko ongangazi noma angikwazi futhi uzimisele ukusho lokho ngiyawukholwa lowo mlayezo iqiniso lokuthi uJesu Kristu phakathi kwethu phakamisani izandla zenu noma ngabe ukuphi manje kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angangena ehamba phezu kolwandle oluzamazamayo ngikathi uzibuza ngizolithola kanjani ikhadi lomkhuleko na ngizokhulekelwa kanjani na kuyona ungahlenge ngahlenge nikhulekele nginibeke izandla abazalwane bangahle bakhuleke singabantu lowoko yena umuntu okumele simthinde nokho singabantu abazilwana nani kodwa lowo kumele mthinde nguye nguye lowo mthinde futhi uma omunye umuntu engamthinda impela ungakwenza ngokuba uyathinteka ibhayibheli lathi unguyezu lwanamuhla naphakade ibhayibheli lathi ungumpristu omkhulu khona manje ongathintwa yimizwa yobuthakathaka bethu awu uma ngumpristu omkhulu ofanayo ubeyokwenza ngendlela efanayo nayenza ngenkathi othize emthinta ngalolo suku ngokukholwa bangaki ngalolo suku nowesifazane onomopho bangaki ababemthinta bemgaxa bethi rabisi yajabule kukubona mnumzane nokunye nokunye kanjalo futhi wama wathi kukhona ongithinti futhi uPetru wamkhuza sengathi othi nkosi yazi ukuthi lokho kungukubukela phansi kwelakho kwelakho izinga na ubuza ukuthi ubani okuthintile kuyilapho wonke umuntu ebeke izandla zakhe kuwe ekuthinta wathi yebo kodwa lolu uhlobo oluhlukile lokuthinta niyabo ngibe buthakathaka amandla aphumile kimi futhi waqalaza amacala onke phezu kwezethameli futhi wathola owesifazane omncane
And what did he say to her about her blood
issue? Oh, futhi wathini kuye ngomopho wakhe na ukukhola kwakho kukusindisile uma lowo bekunguJesu Zolo lowo nguJesu namuhla futhi mfowethu tatewethu ake ngikubuze ukuthile manje ngeke umbone uJesu esemzimbeni wenyama aze afikele ibandla lakhe kodwa konke ayeyikho konke lokhu uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela kuJesu nakho konke uJesu ayeyikho wakuthululela ebandleni usenguye usebandleni amakholwa manje uma umuntu eza lapha njengoba ngasho ngobunye busuku nezibaya zezipikili noma kababeve khanda lakhe lowo angaba ngumkhohlisi kodwa lapho ubona khona impela kuphila kukaKristu kuvezwa uMarko uJohane weshumi nane ishumi nambili wathi ukhole yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza eminingi kunale uyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami Kodwa kubonakala sengathi abanye abantu bacabanga lokho ukuthi amadoda aphethe lezi ziphiwo zabefundisi kufanele kube ngumpristi othize omkhulu isifundiso esithile esikhulu ngine yokuqala elake ngayifunda emlandweni uNkulunkulu ake wayisebenzisa kanjalo ngitshele ukuthi kuphi nokuthi kwenzeka nini uNkulunkulu uhlala ethatha okungelutho ukuze abonise inkazimulo yakhe ngokungelutho
Fisherman
Bukani ukuthi wakhethani abadobi abangafundile abangenalwazi ukuze azibonakalise ungase usho kimi ngoPawulo uPawulo wathi wayefanele akhohlwe konke ake akwazi ukuze aze uKristu wafana nsuku zonke ukuze aze uKristu futhi wathi angikaze watshela abaseKorinte angikaze ngize kini ngamazwi amahle okufundisa futhi ahlakaniphile njengamadoda afundileyo ngoba ukukhona kwakho kuya kwakhelwa kwabanjalo kodwa ngize kini ngamandla kamoya ukuze ukukholwa kwenu kube kuKristu kumoya uNkulunkulu uthatha abantu kunoma ubani afisa kumthatha lutho ukuze azibonakalise yilokho kumenza uNkulunkulu akusiye umuntu ngaleso sikhathi uNkulunkulu esebenza intweni engelutho efakaza ukuthi uNkulunkulu uma umuntu ubeyinto ethize ubungambheka umuntu kodwa uma umuntu engelutho khona ke kufanele kube uNkulunkulu futhi kuloludaba akukho umuntu obengakwenza kufanele kube uNkulunkulu futhi okokugcwalisa isithembiso sakhe manje siyakwazi lokho
Stop just a minute. Shake your
Futhi mngane yima umzuzu nje unyakazise inkumbulo yakho unyakazise ingxenye ye khumisa uthuli lwezithembiso zikaNkulunkulu futhi ubone ukuthi asechanjisiwe yini lokhu ngezinsuku zokugcina manje ubonakala phakathi kwabantu bakhe futhi ulapha kulobu busuku futhi akona ndaba ukuthi ubezongigcoba kangakanani uzofanele anigcobe ngendlela efanayo
It's your faith
futhi ukukholwa kwenu hayi okwami ukukholwa kwenu okwenza leyo nto hayi okwami inhlobo ngiyithuluzi nje futhi wena uyithuluzi nje ukuthi uma abanye abantu manje uma lokhu kushaya othile onekhadile umkhuleko ozokhulekelwa angiqondile ngaleyo ndlela kodwa ngifuna ukubuza kuthize abaningi benu phandle lapho angimboni umuntu kodwa labo engibethulile angimboni angizange ngibabone ngisho ngigeja uyedwa umfowethu wethu dawu ohlezi ngapha ovela le enhla e-Ohio eza ezansi lapha ngifisa sengathi ngabe benginesikhathi sokunikeza ubufakazi babo yeka kuthi indoda ayineminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala yayingaba nesibindi kanjani kulezo zinto futhi iyasilandela noma phi lapho siya khona ya kunjalo ngoba iyakholwa futhi ukuthi ubufakazi babo buyokwethusa kanjani kodwa ngaphandle kukamfowethu nodadewethu dawu ohlezi lapho futhi ngiyamkholwa umfowethu nodadewethu osemsini manje bakwasetmani nalabo babuyile phakathi lapho ndawo kodwa angazi angazi muntu umfowethu Robertson futhi angazi nokuthi ubani igama likasihlalo iqiniso lelo bengingeke ngikutshele igama lakhe njengamanje uma bekufanele angilazi ngilizwile kodwa angilazi futhi osuku lonke namuhla ngithathe indodana yami encane uJoseph saya ogwini lolwandle futhi ngamisa imoto engoxeni encane futhi ngathi Joseph dlala laphaya ngifanele ngenyukele lapha engoxeni futhi ngathi inkulunkulu wena nakekela indodana yami lapho ukuze ingangeni kulawo magagasi ngenyuka ukuyokhuluma naye angiyena umuntu ozihlukanisa yedwa kodwa awukwazi ukuba inceku kaNkulunkulu nenceku yomphakathi awukwazi ukuphuma emaphathini futhi uqhubeke kanjalo futhi usalindele ukuhlala unjalo ufanele uzigcine kuNkulunkulu ukuze ukwazi ukusiza umphakathi futhi lokho engikuzele lapho ukukusiza angizelanga ukuba ngithandwe ngabantu ngani bewazi ukuthi ngiyazigwema izinto ezinjalo futhi ngiyazi ukuthi angilutho angizelanga imali lapha ngani impela akunjalo ngizanga lapha ngoba bengingenazo ezinye izindawo engingaya kuzo ngiza lapha ngoba ngizizwe ngiholeleka ukuba ngize lapha ngithole izimemo ezingamakhulu ayisithupha noma ngaphezulu ezivela phesheya kwezilwandle lezinto iChristian businessmen abavela yonke indawo imikhandlu ezohlelwa emhlabeni jikelele indlela ekhokhelwa ngayo yonke into akumele ngibe nemali noma kuphi lapho ngiya khona bayakhokha nje ibusinessmen efuna ukungithumela ndawana thize ngezinye izikhathi basebenzisa amashumi amathathu amadola ayizinkulungwane ezingamashumi amane ngonyaka bengi ngithumelela ezindaweni futhi angidingi ukuba nopeni uma ngifuna uma uNkulunkulu ngithumela lapho kunabantu abahlanu noma abayisithupha nje ngingahamba ngihlale aze angitshele ukuthi ngihambe niyabo hayi ngaphansi kwesibopho kuNkulunkulu kuphela khona ke kufanele ngithole baba ngenzani lapha na ufunani mina lapha na uJesu wenyukele sikhare wayesendleleni yakhe eya eJericho kungani ubaba usanda kumthumela phezulu lapho manje yini ezokwenzeka ngokulendelayo na nakho kuphumo wesifazane ngakho wavele wakhuluma nowesifazane wathola ukuthi kwakuyini nomuzi wonke wakholwa kuye
now you sure tonight
manje ulapha kulobo busuku futhi kukholwe ungangabaze khola enhlizweni yakho ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu futhi wavuswa kwabafileyo wenyukela phezulu ngemva kokuhlushwa nokubethelwa esiphambanweni nguPontiyu Pilato wembelwa futhi wafa ethuneni izinsuku ezintathu wavuka wenyukela phezulu futhi uhlezi ngokwese kunene somkhulu kuNkulunkulu kulobo busuku ngomphristi omkhulu ophilayo ohlale ephilela kunxusa phezulu kwesivumo sethu nomphristi omkhulu ongathindwa ukuzwelana nobuthakathaka bethu onguyezu namuhla naphakade ngazo zonke izithembiso nezinto azenzayo ukuze ziphinde zivezwe futhi ebandleni
Roman cankerworms
emva kokuba izinkumbi zamaRoma nezibotho zilidlile wethembisa ukuthi uyobuyisela isho inkosi ngezinsuku zokugcina uyelibuyisela ngqo futhi lowo muthi womlubokazi wayengumuthi umuthi wokuphila uvela ensimini yaseEdeni okungukuthi owesifazane wayengumuthi wokufa ukuphendukezelwa ilokho okubenza benze ngendlela abenza ngayo namhlanje yonke into ibi ukuphendukezelwa ukwenza ngalondlela kunzima kakhulu kumelana nakho kodwa ufanele ume umunye ufanele ukukusho impela yiba ngothando wangabantu kakhulu uma ungakushongo kodwa ubani ozokusho na umunye uzofanele asho okuthize ngakho ngoba uNkulunkulu khona ke ngoba ngokuthi banesibopho khona ke ngosuku lokwahlulela kodwa uma bengakwenzanga uma bekuzwa futhi bakushaya indiva lokho kukubo kodwa manje ukukuzwa hamba kukho manje sengathi umoya ongcwele engimele lapha kulobusuku phakathi komzimba kaKristu sengathi angasusa konke kwesabane nokungabaza kuwe sengathi angehlela lapha kulobusuku njengoba enzanga lobo busuku phezulu lwandle futhi athi
fear not it's me
Ningesabi yimi onguye izolo namuhla naphakade yeka ukuthi sasifaneleka kanjani leso sibonakaliso bengingazi ukuthi kwakulaphi kwaze kwaba izolo ebusuku bakushicilele enhla lapho unguye izolo namuhla naphakade manje kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ngifuna ukukubuza ukuthi uma ezokwenza okungenani isikhathi esisodwa bekufanele senele kodwa izikhathi ezimbili kanye noma kabili kulendlu kulobubusuku kodwa yasiphumile akufani nomlingo othile omnyama ngaphansi kwebhodi le awuja elinezinhlamvu zamagama nezinombolo ndona thize sikhona lapha ngaphansi kwezibani zalelithabenakele sikhona lapha ngaphansi kwe yonke into ibekwe ubala lapha ibukhoneni bukaNkulunkulu nobuso balokho kuhambisana bebhayibhelini kaNkulunkulu lapha likumemezela ukuthi kuzokwenzeka nakho lapho ukukhola kwami kumi khona khona lapho ukuthi wakusho wakwethembisa futhi ngiyazi uzokwenza ngelosi ngenkathi ihlangana nami ngalobo busuku enhla lapho nalokho kukhanya kuzongeza lapho futhi wangitshela lezo zinto futhi wathi ungesabi manje kuzofezeka lokho bese ukuthi ke kuzofezeka lokho abaningi benu bayakhumbula ngenkathi kuprofetwa nakho manje nginitshela iqiniso uKristu lapha futhi senivele niphulukisiwe nonke wonke umuntu osindisiwe kodwa ufanele ukwamukele ukuze kukwenzele noma yini ufanele ukukholwe futhi ukuthathe ngokwakho ubo kungokwami inani likhokhiwe ufanele nje ukukholwa manje uma eyokwenza bangakiphakathi lapha abebengathi ngomusa kaNkulunkulu nesizo ngizokwamukela kulobo busuku ukubili ngomsindisi wami nomphulukisi wami phakamisa izandla zakho uthi uNkulunkulu ngikusho kusuka ekujileni kwenhliziyo yami ngizokwenza uNkulunkulu anibusise kubukeka sengathi ama percent ayikhulu ngapha nangapha yonke indawo benginga ngiyakwenza manje sinobunzima niyazi nginakho lokho futhi ngilwa kanzima ngokumelene nakho kodwa uNkulunkulu uyokuvuza lokho ungakhathazeki nje ngalokho niyabo bekuhlezi kunjalo ngiyakhumbula lapha esikhatini esingeside esedlule kwafika umfo eqashwe amasosha weza ukuzongithwebula ingqondo niyawukhumbula umhlangano wahlala lapha ya futhi ngangilokho ngizwa umoya oyinqaba ndawo ngazama ukukuziba ngoba ziningi izinto ezenziwe ezimbi angizange nje ngisho lutho ngaqhubeka kancinyana wayelokhu eqhubeka ekwenza wayengena ezinkanjini zamasosha futhi enze abafana bakhonkothe njengezinja futhi bagijime bezungeza okwabo umoya ongcwele wavele wangithatha angibange ngisasho ngathi wena mntwana kaDevil kungani uze ukuzophazamisa umhlangano wenkosi na uNkulunkulu uzobhekana nawe futhi ubelokhu ekhubazekile kusukela ngaleso sikhathi ngakho wathumela incwadi emva kwencwadi futhi washo lokho nokunye ngathi angihlangene ngalutho nakho mnumzane angikaze ngikwenze phenduka into kuphela engingakutshela yona lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu manje ngithatha yonke imimo yaphakathi lapha ngaphansi kokulawula kukamoya ongcwele ongicobayo manje egameni likaJesu Kristu inkazimulo kaNkulunkulu uma ikhanye futhi ifakazise kungakhathaleki ukuthi ngithini
I can lie I'm a man but God can't lie who promised it
ngingaqamba manga ngingumuntu kodwa uNkulunkulu akana kuqamba manga owakwethembisa iba nje esemkhulekweni yethi nje nkosi jesu indoda ingaze kodwa wasitsheliwe ukuthi uzothumela lokhu bengilapha ubusuku emva kobusuku futhi ngaphenye imibhalo kuyiqiniso impela futhi isibonakaliso sokugcina esizosemukela sivela kunkulunkulu kuze kuwe umlilo njengoba nje kwakunjalo esodoma lapho jesu athembisa khona futhi wathi lokho kuyinto yethu yokugcina isibonakaliso sokugcina futhi lelo yiqiniso vele uphawule izwi lami encwadini yakho ndawona thize futhi uthole ukuthi lelo yiqiniso buka ngo-46 okwakusho ngokubuya kukabilly graham nabo bonke abanye nokunye nokunye imvuselelo lokuthi kwakuyokwenzekani imbewu yehlelo ihlanyelwe futhi ilokho isitshalo esiyoba yikho futhi yilokho impela okuyikho hlalani nje nethule impela ngamunye wenu ungumoya lapho unyakaza kusobala uma ungewona umoya khona-ke ufile uyabo umoya ogqogqozela impilo yakho ukushaya kwenhliziyo kumoya yilokho kanye ujesu ayekhuluma ngakho ngowesifazane lapho ebona abafarisi futhi ebona okwakusenhliziyweni yabo futhi wayekwazi ukubatshela
both classes is always near always gather together
babecabanga ukuthi wayengubhelizebhule womabili amaklasi ahlala eseduze njalo ehlangene ndawonye nakho kuhlezi wesifazane ngapha kwesokudla sami ekhuleka uyakhuleka ngoba unethumba emhlane wakhe unalo ikadi lomkhuleko na awunalo awulidingi ngabe siyizihambi omunye komunye na siyizihambi phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone ingabe inkathazo yakho leyo na
I don't know her. I've never seen her. God knows that.
Kulungile uyamkhola uNkulunkulu into izohamba amen. Angimazi angikaze ngimbone uNkulunkulu yakwazi lokho. Nangu wesifazane omncane ehlezi khona phandle lapha egqoke ingubo ebukeka iluhlaza satshani ikhanda lakhe libheke phansi ekhuleka inkathazo yenzo uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke dadewethu uNkulunkulu uzokuphulukisa enkathazweni yenzo. Uyakwamukela na ngabe unalo ikhadi lomkhuleko na wena unalo elilodwa na awulidingi inkathazo yakho yenso ikushiyile ngiphonsela inselelo noma uyimuphi ongakholwa ukuba angitshele ukuthi lowo sifazane uthinte ini akazange angithinte kodwa uthinte lo mpristi omkhulu ongathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu ya uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke amen manje kuqala ukuhamba yonke indawo lobo bomnyama sebuqale ukuhlehla bekujule impela ngalapha umzuzu kodwa kuyahlehla lapha kuhlezi osifazane phambi kwami ohlushwa okungezwani nomzimba ngikwazi ninikazi kodwa nokungezwani nomzimba awunakho na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungubani na uma ngingakhuluma igama lakho njengoba ujesu atshela usimoni petro ungangikholwa ukuthi ngenceku yakhe na ubuyokholwa na Nkosikazi Holt kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi uye ekhaya futhi uphile uyakholwa na bhekani kubhekeni anikuboni lokho kukanyana bukani lapha kuphezu kwendoda ebheke ngakimi ngqo ihlezi khona emuva lapha ikhulekela unkosikazi nguwe lowo mnumzane unalo ikadi lomkhuleko na awunalo yima ngezinyawo zakho
If something isn't done for his wife,
uma umkakhe engakwenzelwa ukuthile khona manje uzofa uhlushwa umdlavuza kunjalo awuveli lapha uvela kude nalapha uvela edolobheni elibizwa ngokuthi iFresno kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu bengangitshela ukuthi ungubani na bekungakusiza ukuba ukhona na bekungakusiza na mnumzane Matthew kholwa ngenhliziyo yakho yonke ebuyela ekhaya ngiphonsela inselelo noma yimuphi ongakholwa ngitshele ukuthi lokho kwenziwa kanjani ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu somandla ngokukholwa na awu ngesabi lowo nguKristu impela nje akusho manje niyakukholwa na manje ngiyaninikela kuKristu okhona lapha uma uzokukholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi kwemukele kulezo zisekelo ungaphulukiswa uphulukisiwe khona manje bangaka abakukholwayo ngenhliziyo yakho yonke ngaphandle kokunye okwensindiso okokuphulukiswa kwakho ukuwena siqu futhi uzokholwa uNkulunkulu kakhulu impilo yakho yonke futhi uzomemukela khona manje na. Ukukhona bakhe nguye into kuphela engakusiza ukukhole futhi ume ngezinyawo zakho uthi ngiyasukuma khona manje egameni lika Jesu Kristu ukukwemukela.
Every person that believes, stand to your feet.
Wonke umuntu okholwayo yima ngezinyawo zakho.
Lay your hands over on one another now. Lay your hands on each other.
Beka izandla zakho phezu komunye nomunye manje. Beka izandla zakho phezu komunye nomunye. IBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Kungukuthi usube yikholwa uma uyikholwa manje.
IBhayibheli
lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda njengokuphenduka impela nje nokubhabhathizwa kungukulalela umyalo kaNkulunkulu. Manje khulekelanani ngendlela nje okhuleka ngayo ebandleni lakho. Khulekelanani ngesani khulekela kulomsamo. Baba osezulwini, ngikwenze konke lokhu ngomyalo wakho. Ngikwenze ngendlela othe makwenziwe ngayo. Futhi ngikhuleka kuwe Baba wasezulwini ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzohlonipha imikhuleko yalaba bantu ukukholwa kwabo imizamo yabo. Sathane unqotshiwe empini, uyisityalo esinqotshiwe, phuma kulaba bantu egameni likaJesu Kristu, bashiye futhi uphume kubo. Futhi niphulukiswe nonke.